Bwanji, mawa bwino abwenzi, ndi mawa bwino, ndipo ndi nthawi yabwino kudzakhala pano. Ndine wokondwa kukhala ndili wamoyo mawa uno, ndi kudzakhala kuno, ndi wosonkhana kenanso. Pali zinthu zambiri zimene zingachitike mukanthawi kakafupi chomwecho, ndipo ife sili kudziwa nthawi imene ife tidzayitanidwe kukayankha uko kubalo la mlandu lalikululo. Ndipo ife tikufuna kuti tizikhala wokonzekera nthawi iliyonse kuti tizitha kukhala ndi mtendere. Ndipo ndine wothokoza kwambiri monga ndinanenera, chifukwa ine ndinali kuno la Mulungu usiku ndipo ndimayankhula kwa anthu. Ine ndinalalikira la Mulungu usiku ndipo ndikufuna ndimuthokoze mbale Robertson nonsenu amene munayimba zakusangalala nawo uthenga wa la Mulungu usiku uja. Ife tili nazo zinthu zonse. Ndipo chotero ine nthawi zina ine sindimaganiza kuti ndiyankhula. Ndinangobwera kuno ndipo ndinadzamuyang'ana mbale Neville pake pakhosi pake pamakhala ngati pa njuchi kusiuko. Ine ndinaganiza mbale wosauka ngati yanga ndiyitane ine usiku uno ine ndikathandiza kapena ndikachita chilichonse chimene ndingathe chifukwa ine ndikudziwa chimene icho chili. Pamene iwe watopa ndipo wasasa mawu ndipo iye analalikira mwamphamvu mawu amenewo. Ndipo chotero ine ndinamuyankhulira iye la Mulungu usiku. Ndipo chotero ndife ine ndikukuthokozani inu kwambiri. Tsopano pali zopempha zambiri iwa akutero zapemphero. Ndipo chotero tiyeni tingozikumbukira izo poyamba zopempha zonsezi. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano. Atate athu akumwamba, kwalembedwa kuti tizilowa mu msonkhano wanu ndi kuthokoza pa mitima yathu. Tizizidziwitsa zopempha zathu mʼmisonkhano ya oyera. Ndipo ife tili nazo zochuluka za izo mawa uno, zochuluka zedi, mwakuti ife sili kudziwa momwe tingazitanire izo ku chero chanu, koma inu mukuzidziwa izo. Pali zochuluka zimene sizinayankhulidwe, inu mukuzidziwa izo aponso. Chotero, ife tikupemphera ndi mitima yathu yonse, monga ife tinachitira la Mulungu lathali usiku kwa mwana wa Mulungu Shepherd, mbale Shepherd. Kumeneko pamene mu unabwerera mzimu oyera unadzati iye alibe polio, iye akhala bwino. Timakhala ndi kukhudzidwa bwanji pamene ife timva kuchokera kwa inu. Tsopano ife tikupempha mawa uno kuti inu mupereke zopempha izi za matenda, za ku nyumba ya oferedwa, za okondedwa ndi zonse zimene zayankhulidwa. Atate, ife tikupemphera kuti inu mumukumbukira aliyenseyo. Ndipo ine ndikupereka pemphero langa ndi pemphero la anthu awa pamaso pano, zasonkhanitsidwa pamodzi ndipo zatumizidwa kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Timvereni ife Atate, ife tikupemphera. Amen. Ine ndikufuna ndithokoze wina aliyense wa inu chifukwa cha mapemphero anu kwa ine. Pamene ine, inu mukudziwa, ndinali ndikuphulika pang'ono kumusuko kuchandamale, ndipo Satana amayesetsa kuti andiphe ine. Ndipo ndithudi iye sakanakwanitsa kuchita izo. Ayi, Mulungu anali yasanathane nanebe ine. Chotero iye basi sangachite zimenezo mpaka izo zonse zitatha. Mulungu akadzathana nane ndiye ine ndidzakhala wokonzeka. Koma ine mzanga wabwino mbale udu kumusi kumeneko ndi zifundo za Mulungu basi, kapena iye akanangopeza kuyambira apa kumatsika ndipo osati kuyambira apa kumakwera. Kunali kuphulika kwa pafupifupi matani 5 kapena 6 kuyandikira chomwecho pa nkhope yanga. Monga choncho sizinandipweteke ine mpangono pomwe mukuona zinakanda nkhope yanga pang'ono. Chotero izo chabwino, izo zonse zapita tsopano. Kadontho kamodzi kokha katsalira pamenepo. Chotero ndikufuna ndimuthokoze mbale ndi Mulungu Dawo apa, mbale Brown ndiwo amene anamva poyankhulana pa telefoni kuti iwo anasonkhana pamodzi gulu la anthu ndipo anandipempherera ine. Ndipo chimenecho ndi china chake basi, chimachita china chake kwa iwe. Inu mukudziwa iwo mawapempherera ena ndi chilichonse, ndiyena pamene iwe upeza kuti wina wake akukupempherera iwe pamene iwe ukuwasowa iwo, izo zimatanthauza mochuluka kwambiri. Ndipo ine ndikudziwa ambiri a inu simunayimbe kapena chilichonse, koma inu munachita chimodzimodzi. Ndipo izo zikutanthauza mochuluka kwambiri kwa ife. Ndipo ndiyo chifukwa chimene ine iyo sinandifulaze ine. Mulungu anandilola ine kuti ndikhale bwino. Ndipo chotero ndine wothokoza kwambiri. Tsopano ndi ndizolengeza zina basi tisanawadalitse ana awa. Tsopano usiku uno kukakhala msonkhano kukachisi. ndipo nonsena amene mumabwera kuno kukachisi mubwere kunsonkhano kuno. Ndipo chotero ndife ine ndikamuyankhulira mbale radio usiku uno kumtunda kuno pa nsewu waukulu, mmodzi wa abale athu otiyendera. Ndiyeno mwansanga ndikadzangobwerera, ngati ndidzakhale ndi usiku wina, ndikufuna ndidzapite kwa mbale John Jackson, kenako mbale uyo ku Sellersburg. Ife tinayo ngongole ya usiku kumeneko. Ndipo chotero ife tikufuna tidzapite kukamuona iye ndi mbale uko ku Utica, kumatenga mausiku awa momwe ife tingathere. Sabata ino ine ndikupita ku Green Bay, Wisconsin, monga inu mukudziwira, kumsonkhano waukulu wa Afu Gospel Businessmen. La mulungu likubwerali, ine ndidzakhala ku high school iyo ijayo kumtunda uko kumene ine ndinaliko nthawi yapitayo. Ine ndayawala dzina la chipinda chomvetserera chija cha high school. Ndi chiyani icho? Mother Stephen Mather, eya chabwino, chipinda chomvetserera cha high school. Ndipo kenako lolemba ine ndidzakakhala mu msonkhano waukulu kumene ndinachititsa zokambirana ndi gulu la azitumikirija mu Chicago nthawi yomaliza kumeneko. Ife tikakhala kumalo omwewo ku msonkhano wotsanzikana ndi mbale Joseph Boze amene akupita ku Tanganyika. Tanganyika, ine ndikukhulupirira iye amatchula chomwecho. Ndi Kenya, ndi Durban, ndi kukadutsa kumeneko kupanga madongosolo a misonkhano yanga imene ikubwera mu Africa, ndi kudutsa South Africa. Ndipo ndiye ife tikukupemphani ino kuti mutikumbukire ife mupemphero misonkhano imeneyi, kenako ife tidzabwerera. Ndipo ine sili kudziwa kumene nditi ndidzazitenge izo tsiku lina kukachisi kapena ayi, ife tisanapite ndiye ku North Carolina. Ndipo kenako kuchokera kumeneko tidzapita ku South Carolina. Ndipo kenako njira yonse kukafika ku Cow Palace mu Los Angeles, ku Southgate. Ndipo kumeneko ndikumene ndikuyembekezera kudzapita ndikukaona Bambo Witherby, iye amene anapanga mfuti imene chipolopolo chinaphukikamo. Iye sanabwezeretse mokwanira kwambiri langa la mutulo, ndipo izo zinapangitsa kuti chipolopolo chibwerere m'mbuyo malo mopita kutsogolo. Iyo inali mfuti yakale imene ndinangomutumizira iye. Iye anali atayibowola iyo ndiye, ndipo anayipanga kukhala mfuti ya mtundu wina wake. Ine ndinayika chipolopolo mwa iyo inanyamuka nkuombera, ndipo icho chabwino, icho chinaphulitsa mfutiyo mayadi 50 mondizungulira ine. Monga choncho inasungunukira mtsanja langa, mpope wake unatulukamo kupita pa nzere wa mayadi 50. Boti inapita mbuyo kuseri kwa khola la gwape sate mayadi 50 kumbuyo kwanga, ndipo zidutswa zakachitsulo zinawuluka ndi kukagwetsa makungwa a mitengo ndi chilichonse. Chotero izo zinali moyandikira chomwecho kudisolanga basi pafupifupi inchi imodzi pamene iyo inaphulika monga choncho. Ndipo ngati iyo ikanaphu, ndipo mfuti imeneyo imapirira ndi mphamvu ya mapaundi 69 payokha wopanda kuphulika. Chotero inu mukhoza kuganizira ndiyo chuluka bwanji imene inali pa iyo kuti ichite zimenezo. Ndipo kumbukirani, ngati iyo ingaphulitse zimenezo, iyo ikanakhoza kuphulitsa mutu wanga ndi mapewa nawonso. Inu maona, komapo panali Ambuye atayima pamenepo amene sanalole kuti iyo indivulaze nkomwe, inangondikanda pa nkhope. Ndipo kachitsulo kakang'ono kanangopita pansi pa diso langa, kanadzapanga mkombero pa diso. Chotero iko sikanagunde diso pamene kachitsuloko kamadutsa. Chimodzi cha chidutswa chachikulu chimene chinakakamira mu chigaza chinapita mozungulira diso, sikinalowe mu diso nkomwe. Oh my, posatikale kwambiri ino mukukumbukira ine ndinakuuzani ino iye anakumana nane ine mchipinda. Ndipo anati, usaope pakuti kukhalapo kwa Yesu Khristu kosalephera kuli ndi iwe kwa nthawi zonse. Mugona, mugona. Chotero izo zikutsimikizira izo kuti iye ali dokotala amene anayang'ana diso langa mu Louisville. Iye anati iwo anawalembera Dr. Samadea kumusi kuno mzathu. Ndipo anati, chinthu chokhacho chimene ine ndinganene nchakuti Ambuye anali atakhala pamenepo mawa umenewo ndi wantchito wake kuti amutetezere iye, kapena iye sakanatsala nkomwe ndi mutu ndi mapewa. Chotero iye anali wabwino kwenikweni kwa ine, ndipo ine ndikuyamikira zimenezo. Izo zikundibweretsa ine moyandikira pang'ono. Izo nthawi zonse zimapanga kusiyana pang'ono. Ndiyeno masiku awiri zidachitika zimenezo, masiku atatu ndikupita ku msonkhano wanga kumene ine ndinali nditakonzekera mu Canada. Mwamunayo osadziwa chilichonse chokhudza izi anandiyimbira ine, ndipo mausunthira mtsogolo msonkhanowo. Mukuona, ine ndikanakhala ndili pa nsewu kumapita kumeneko, chinthu ichi chikanati chisachitike monga choncho. Mukuona, ndipo chotero ndiye anayimbanso, ndipo ine ndikuyenera ndikatenge msonkhano, msonkhano wa ku Canada. Ndipo izo zidzakhala mu Julai, masabata omalizira mu Julai. Kenako ine ndidzapita ku Dawson Creek, kenako ku Anchorage, Alaska. Ambuya akalola. Sopano, palibe umodzi wa misonkhano iyi umene ndili ndi kutsogolera kuti ndipiteko. Ngakhale umodzi, koma ine sindingaganizire zodzakhala kuno chilimwe chonse, kudzakhala kozungulira kuno ndipo anthu nkumafa kulikonseko. Ine ndiyenera ndizikafetsa mbewu kulikonse kumene kuli, ngakhale zivute bwanji. Ngati izo sizimera, ngati mbalame za mumlengalenga zingatole izo, chilichonse chimene icho chili, ine ndikufuna ndizifetsa mbewu. Chifukwa iye anatipatsa zina kuti ndizifese. Chotero ine ndikukafesa mbewu muli monse. Tsopano, ife tili ndi nthawi kuno imene ine, anthu ambiri chimene wamachitcha kubatiza ana ang'ono mu chikhulupiriro cha Chikhristu. Chabwino, izo nzabwino, ngati mumapanga zimenezo, izo zili ndi inu. Chifukwa iwo samawabatiza iwo kwenikweni, iwo amangowakonkha madzi pamutu pawo. Koma kwa ine, ndimakonda kukhala ndi chimene Baibulo linanena kuti tizichita. Chotero, basi chimene mawu ananena, ndi zimene ine ndimafuna tizichita. Basi chilichonse chimene iwo ananena. Ndipo tsopano, ine sindimapeza malo aliwonse mu Baibulo.
In the Old Testament, they brought the children
from mujipangano chakale iwo ankawabweretsa ana kundulidwe wa mthupi amuna achichepere ndipo amayi ankapereka nsembe yakuyeretsa nkhunda ziwiri kapena mwana wankhosa. Koma mujipangano chatsopano malo okhawa amene ine ndingakhoze kuwapeza muchikumbutso cha utumiki waukulu wa kunali kuwadalitsa iwo ankabweretsa ana kwa Yesu. Ndipo iye ankawayangata iwo manja mwake, ndipo ankawadalitsa iwo. Ndicho chimene makolo ankachita atsiku lake. Ndipo moyo wake unali chitsanzo cha chimene ife tikuyenera kumachita. Mukuona, zinthu izi iye ankazichita ngati chitsanzo. Sopano, ife timangowalenga ang'onowo, ndipo amabweretsa iwo kwa ife. Ndipo ife timangowayangatira iwo kwa Mulungu. Ndikupempha madalitso a Mulungu pa iwo. Ndikupemphera pemphero la kuwadalitsa kuchokera kwa amayi ndi abambo, kupita kwa Mulungu, pamene iwo akumupereka mwana wawo. Ndipo kapena kuwapereka iwo mu dzina la Yesu Khristu, kufikira iwo atadzakula mokwanira kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo tsopano, iye anati, chilichonse chimene ife tichita mu mawu kapena mu ntchito, tizichita izo zonse mu dzina la Yesu Khristu. Chotero ndicho chimene ife tikufuna kuchita. Ndipo tsopano, pamene mulongo azimba mwakachetechete nyimbo yaing'ono iyi, mulongo, ife tili nayo apa, abweretseni iwo. Ndipo amayi ndi abambo amene muli ndi anawa amene sanaperekedwepo kwa Ambuye, ngati inu mungawabweretse iwo tsopano, pamene wosonkhana tikuwayimbira iwo mwakachetechete tsopano. Nyimbo, eya.
Bring them in, bring them here, bring the little ones to Jesus.
Ine ndimawakonda anawa, pali china chake chokhudza iwo chimene chimakhala chokoma kwambiri.
Oh God, we give to you this morning little Jonathan David.
I pray, Heavenly Father, that as I have taken him from the arms of his mother and father, who is presenting him to you, I offer this prayer of dedication of this child's life for a life of service to you, a blessing to the home, a great stepping stone to the church. Granted, Father, I give to you little Jonathan Davis in the name of Jesus Christ.
Amen.
God give us grace and help to raise him in the admonition of John. Bless you, John. Now, this is my, he's quite young. Or is it she? He? Another preacher coming on. Oh, what's the name? Micah. I'm speaking on him this morning. Micah. Edward. That's a fine name. Now, my wife could do this a lot better when it comes to holding him. Well, I'm always afraid I'll break him under little. What a sweet little thing. Them little eyes just looking around. He's so little. How old are you? 1 month old. Let's bow our heads. Heavenly Father, this young couple again walks up here to offer to you the results of her union of life you have given them to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible.
Yes,
grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
May the Lord bless him. Bless you, his father and mother, to raise him in the admonition of God. I'll be with you.
Oh, ine ndima nguwa kuonda na anguna amenewo. Basa aliense. Kati aliense, ndi mwana ukongola kwa mbili mziko, palibepo chifukwa. Pamene ine ndina mubweretsa Joseph wang'ono kunyumba, amene anali moona ntima, mwana wosaoneka bwino amene ndina muonapo. Koma amayi ake ndine, tinkaganiza kuti iye anali chidole, koma umo ndi imene izo zimakhalira, ino mukudziwa, izo ndi ife timangoganiza zimenezo. Ine ndikudabwa mawa uno, ena amamembala athu kuno, panali a tsopano. Diso ili lili ndi mankhwala mkati mwake limene sili kuona kwambiri koma mlongo Nash ndinafunsa za mbale Nash ndikudabwa ngati iye ali bwino kodi iwo ali pano oh chabwino inde iye ali pano ambuye alemekezeke mbale Nash izo ndi zabwino tsopano mlongo Edwards iye ali pano kapena mlongo Shepard amene anali ndi mtsikana wang'ono odwala iye ali bwino tsopano chabwino ine ndalandira uthenga ndipo chinthucho chinali pafupifupi maminiti 5 mpaka ndinali ndi anthu kunja kwa tauni kuti adzayankhulane nane ine ndinathamangira kuchipinda ndikukapemphera ndipo iwo anati mwanayo amayamba poliyo mikono ndi miyendo zimauma ndipo ine ndinathamangira mkati kuti ndikapemphere ndipo ndinati ndibwera tikatuluka ku Chalichi ndinamuwuza Lois kuti ayimbenso ndikumuwuza donayo ndikhala kumeneko tikaweruka ku Chalichi ngati iye amandifuna ine kuti andiimbire ndipo pamene ine ndinapita kukapemphera mzimu unati alibe poliyo iye akhala bwino ine ndinabwera kuno chabwino ife tonse tinali ndi mapemphero kuno ku Chalichi izo zinangoyankha izo inda mayi ambuye alemekezeke pemphero limasintha zinthu pakuti iye sali pano mauno iye alipo mpongozi eya la mulungu lathali nthawi yomaliza imene ine ndinadzalalikira kuno la mulungu sabata panali mnyamata anakhala apa ine ndinakhala ndikumuyang'ana iye ine ndinaganiza ine ndikuyenera kuti ndikumudziwa mnyamata ameneyo ndipo ndinadzapeza kuti iye anali mwana wa mzanga wakale wa kusukulu jimpu bwanji ife tinakulira limodzi kuyambira tili anyamata mpaka kukula iye ndi amene ine ndinachita naye ngozi ya mfuti nthawi chai ndipo kenako anali nayo ina iye mwini ndipo mzanga wa ine ndikudalira kuti ndikhoza kumutsogolera nyamata ameneyo kwa Kristu ine ndinayesetsa bambo ake molimba ine ndikukhulupirira ine nditero komabe ndidzamubweretsa iye. Ine ndikudalira kuti ndikhoza kumutsogolera mnyamata ameneyo. Iye anali ndi ine ndinayang'ana momuzungulira iye. Iye amaoneka ngati anali ndi wabwino. Chimene ine ndimautcha iwo tsopano, musadziyankhule izi kwa wina aliyense, koma kunjenjemera kwa mzimu wake, kumverera kwabwino. Ine ndikukhulupirira kuti sizitengera zochuluka kuti ndimutsogolere mnyamata ameneyo kwa Khristu. Chotero, tiyeni tizimupempherera iye. Uko nkulondola. Ndipo mbale mwaona wina wake amadwala kapena china chake amene ndikuyesera kuti ndimuganizire. Komabe ife timawapempherera onse. Ndipo pamene nthawi zina pamene inu mutumiza chopempha kumbukirani. Mwansanga ine ndikachita njira icho mkazi wanga ali mchipinda pena pake ine ndikuganiza chotero iye akudziwa. Mwansanga ine ndikalandira chopemphacho pomwepo ndimapita mchipinda changa. Ine ndimapita kukapemphera ndipo ndimakakhala mmenemo mpaka ine nditamverera china chake. Ine sindimangochigonjera icho. Tsiku lina pamene Sam, Dr. Sam, anadzachotsa chinthu chimenecho m'maso mwanga, iye anali kuyesera kutero. Ndipo izo zinamupweteka iye kwambiri. Iye anachita kuyika taulo pa nkhope yanga. Anati, ine ndikulephera kuwaona magazi a mzanga. Anati, ndipo ine ndinasamba iwo, inu mukudziwa. Iye anati, ine ndikulephera basi kuchita zimenezo ndikugwira ntchito pa iwo. Mukuona, ndipo chotero iye anachotsa icho. Ndipo tsiku lotsatira iye anali mchipatala. Chotero ine ndinamupempherera iye. Ndipo anatulukamo ali bwinobwino. Ndiyeno tsiku lachiwiri, mkazi wake, iwo sankadzi wankomwe chimene chinali kuyika ndi iye. Ankaganiza kuti anali ndi polio. Mukuona, anati, ndipo ndinamupempherera iye, ndipo tsopano iye ali kwawo, ali bwinobwino. Chotero ife tinalowa mchipindamo, Doc, ife tinakalowa mu ofese. Ndipo iye, ife tinakukachitseko limodzi, anati, tsopano mbali Bill, ine ndikufunsani inu china chake, anati, kodi inu mungandipempherere ine ndi Betty? Ine ndinati, tiyeni tipemphere. Chotero iye ndi amene Ambuye anamuonetsera masomphenya poti amange chipatawa. Inu mukuyikumbukira nkhani imeneyo. Ngati inu mukukayikira konse izo, pitani ndipo mudzamufunse iye nthawi ina. Eya, anangoti mungomulola aliyense abwere. Anati, ine ndanena izo kwa anthu 10,000. Inde mbale. Inde bwana, mugona, dzina lake lenileni ndi Isaac, koma iwo amamutcha iye Bill. Mzimu Woyera sumala kuitsayi, iwo ndi osalephera. Tsopano uyu, wina wake amayankhula, anati, ndine wa usinkhu wa zaka 53, ndi sat, pafupifupi zaka 31, ndakhala ndili paguwa. Ndipo ine, ndamuona iye muzinthu 10,000. Dzulo ndinali kumusi kwenikweni, kumwera kwa Kentucky, kumalira Tennessee. Ndipo ndinali nditakhala mungalawa ndi mbale Dalton, amene Ambuye anapereka ana ake onse kwa iye. Inu mukukumbukira mmawa kuno, pamene iye anayamba, ndipo iye anati, mbale Branham, anati, ine ndikuganiza izo zikhala zokuvutani kuti inu mulingalire. Ine ndinati, oh mbale Dalton, zinthu mateni a sauzande kuchulukitsa mateni ama sauzande monga choncho. Anati, bwanji inu simukuyesera kulemba buku. Ine ndinati, laizo. Ine ndinati, oh wanga mbale Dalton, ilo linga kule kudutsa ngalawa ipano buku lalikulu basi mipuku uti ama buku wazimene ndaona Ambuye akuchita. Ndipo palibe nthawi imodzi imene iye anayamba waleperapo. Mwaona, palibe nthawi imodzi, koma zangwiro nthawi iliyonse. Ine ndikumuona, ine ndikukhulupirira tsopano ngati sindikulakwitsa. Mtsikana wa mbale Shepherd, wavala dresi looneka ngati ila orange. Ine ndikuganiza zimenezo. Ine ndinayima pambali pake mawawina. Iye ankayenda kupita kumusi, ndipo ine ndinaganiza kuti ndikhoza kumutenga mtsikana wolakwika. Chotero ine ndinanyamuka. Chotero ndinali ina amene ndinayima mlongo. Ine ndimaganiza anali mtsikana wa mbale Shepherd. Ndipo ndikanamutenga iye, chifukwa ine ndimaganiza kuti mwina mwake galimoto yake yaonongeka kapena china chake. Ife tinali tikupita kukamutenga beki. Ndipo ine ndinaganiza iye akhoza kukhala mtsikana wolakwika, koma tsopano ndamuona iye wakhala ndi iwo pamenepo. Chotero ine ndikukhulupirira anali mtsikana wolondola. Chotero ameneyo ndinali ine amene ndinadzayima pamenepo, ndipo kenako kunyamukapo. Chotero, aliyense amagonda Ambuye Yesu, oh, zopambana. Hizo ndi zabwino basi, ndizokoma. Amen. Chabwino, mbale wirani, ndife ogondwa basi kukhala ndi inu. Ndipo inu, mugoneka wabwino kweni kweni nanunso. Mopambana mene ndikukuonerani inu. Ife donse tinangokhala ngati tapanga chisangweji pankhope. Ine ndimaoneka ngati ndamenyedwa ndi zodzaza mdzanja za izo. Ndipo ine ndinamuona mbale wiradu siku umenewo pamene iye anagona. Ndipo kunena zoona iye amaoneka moopsa. Koma inu mukuoneka bwino mawa uno. Ndipo ife tikupereka mathokozo ndi matamando kwa Mulungu chifukwa cha izo mbale. Amen. Inde. Inu mukudziwa nyerekezi sangakhoze kutipha ife mpaka Mulungu atati zibwera. Ndiye ife tidzafuna kumapita. Sichoncho ife mbale wiradi uko nkulondola. Kufikira nthawi imeneyo, iye akungoyesera pachabe. Ndizo zonse, Ambuye Yesu ndiye thandizo lathu ndipo nthawi lapo pathu. Tsopano pano ine ndikuyankhula modalikitsa apa pamene ine ndangokhala ndi pafupifupi maola 6 kuti ndilayikire mawa uno. Mukuona? Basi, tsopano ife sitinawadziwitse, sitinatumize matikiti ndi zinthu. Chifukwa ine ndinalengeza kale kuti sindidzakhala kuno. Koma kungobwera ndikudzamuthandiza mbale Neville, ndikudzakuonani inu kenanso, ndikudzakhala ndi nthawi pang'ono ya chiyanjano. Ndipo la Mulungu lapitali usiku mbale Roy Robertson, sindikudziwa ngati iye ali muno, kapena ayi. Ine ndikulephera kuganizira mokwanira kuti ndione ngati iye ali pano. Iye anandiyimbira ine, amandiuza ine zauthenga. Ndipo wina wake anadzayimba anati, ine ndi madabwa pamene inu mumakamba zakuti Mulungu anatipatsa ife zinthu zonse. Mukuona? Iye anatero. Iye anatipatsa ife moyo. Muyesere kugula iwo. Iye anatipatsa ife chikondi. Muyesere kuchigula icho. Iye anatipatsa ife chimwemwe. Muyesere kuchigula icho. Iye anatipatsa ife mtendere. Muyesere kugula iwo. Palibe njira yogulira iwo. Inu simungagule iwo. Tena kwa ine ndinati, iye anatipatsa ife imfa. Wina wake anadzayimba anati, mlaliki, ndi madabwa kumene inu mumapita nazo izo. Anati, ine ndinaganiza. Apa mbali Branham anazimangirira yekha nthawi imeneyo. Osati pamene Baibulo limanena choncho. Mukuona? Baibulo linati, iye anatipatsa ife imfa. Tsopano, ife tingachite nayo chiyani imfa? Inu mukudziwa, Paulo akubwera ku imfa, iye anati, imfa, mbola yako ili kuti, imfa simatilamulira ife. Ife timayilamulira iyo, kulondola. Zinthu zonse zinaperekedwa kwa ife. Ndipo kenako ine ndinapereka kuonetsera kwa mwa Israeli akuyenda kupita ku dziko lolonjezedwa. Iwo anali asanalionepo dziko limenelo. Iwo sankadziwa kalikonse kairo. Iwo anangokhala ndi lonjezo la Mulungu basi. Uko kunali dziko ndipo ilo linali lodzaza ndi mkaka ndi uchi ndipo labwino ndi malo opambana. Ndipo zinali iwo anali asanalionepo ilo. Palibe amene anakhalapo kumeneko, ankadziwa chilichonse cha ilo. Koma iwo anali ndi lonjezo la ilo. Ndipo mwachikhulupiriro iwo anapita mchipululu. Ndipo pamene iwo anadzafika pa mzere wa mmalire, iwo anali ndi wankhondo kumeneko, dzina lake Yoshua, zimene zimatanthauza Yehova Mpulumutsi. Chotero iye anawoloka Yorodano kukalowa mdziko lolonjezedwa. Ndipo anabwera ndi umboni wakuti dzikolo lilipo. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ndipo ilo linali dziko labwino. Amuna awiri ananyamula mapava amphesa. Ilo linali dziko labwino. Chotero iye anabweretsa umboni wakuti dziko limene iwo amati akalitenge linalipo kumeneko. Sopano, kwa mpingo, ife likupita ku dziko la chisavundi, dziko limene kulibeko imfa, dziko limene akufa amaukitsidwa. Ndipo ife tinali ndi mpulumutsi wankulu mu msasa wathu. Yesu amatanthauza Yehova Mpulumutsi, wokondedwa. Ndipo iye anawoloka Yorodano wa imfa, kupita uko ku dziko linalo. Ndipo anabwererako, ndipo anabweretsa umboni wakuti ife timakhala moyo tikamwalira. Amen. Chotero imfa ili kuti. Ndiyeno iye anatipatsa ife zinthu zonse. Tsopano ife tili ndi chikole cha cholowa chathu mochuluka. Tsopano mvetserani mwatcheru. Ndipo ine sindikulalikira pa phunziro limenelo, koma izo zikungomveka mwabwino kwa ine tsopano. Mukuona kuti ife tili nacho chikole cha izo, pakuti tsiku lina ife tinkaenda mutchimo, ndipo titatha kubatizidwa mu dzina lake, ndipo tinauka ndi iye muchukitsiro. Ife tatulutsidwa mutchimo, sitikufunanso kubwerera kenanso. Mukuona ife taukitsidwa kutchimo ndi umboni umene ife tili nawo. ife mwakuyankhula kwina tili kale muchukitsiro tachoka ku imfa yonse mukuona ngati ife tingauke kuchoka kwa tchimo ndi chikhulupiriro mwa iye ndipo pali tchimo ndani angafune kubwerera ku zitini za zinyalala za tchimo kenanso mukuona ife tadutsa kuchoka ku imfa tapita ku moyo mukuona ndipo ndicho chikole amen ndicho chikole cha chiukitsiro cha thunthu imfa yonse ya thupi ndi ya uzimu ife tinayigonjetsa kale imfa ya uzimu chifukwa tinadutsa kuchoka ku imfa tinapita ku moyo ndipo monga Eliya anapita ku Yorodano tsiku lina ndipo nkukamenya ndi Elisha ndipo iwo unagawanikana ndipo iye anawolokapo iye anabwerera ndi magawo awiri ndipo pamene ife timenya Yorodano ndi Khristu ife timapeza gawo limodzi koma pamene tizidzabwerera ife tidzabwera ndi magawo awiri ife tili nawo moyo wa muyaya chukitsiro kutchimo tsopano muchilungamo ndi mzimu woyera ndipo kenako podzabwerera ndi Khristu ife tizidzabwerera ndi ziwiri zonse chukitsiro cha thupi ndipo ife tili kale ndi chukitsiro cha uzimu ife tili ndi magawo awiri a icho nthawi zonse choyimira cha Khristu ndi mpingo Elisha ndi Eliya. Oh, ine sindikufuna kuyamba pa izo. My. Ife sitifika pa utenga wa maula sikisi apa. Inde, my. Nyama pafupa. Mbare Neville. Kuita ufunabe iyo. Oh, kodi sindinuogondwa. Mugona. Ife tilibe. Palibe nsojo tivutitsa gonse. Infa sikantu. Ife taigwira iyo. Iyo ndi yatu. Iyo singakoze kundila mulira ine. Ine ndikuyilira mulira iyo motani kudzera mwa iye amene anandipanga ine kukhala mgonjetsi chifukwa ine ndinagonjetsa kale imfa ine ndinachita motani izo pomukhulupirira iye mukuona imfa imakhala mutchimo kusakhulupirira ine siwosakhulupirira ndine wokhulupirira ine ndinauka ku chinthu chimenecho ndinaukitsidwa chikole cha chiukitsiro chonse cha thupi cha uzimu chilichonse inde bwana ine mukumvetsa izo chotero ife tili nayo imfa ili pansi pa ulamuliro wathu kudzera mwa Yesu Khristu amene anagonjetsa imfa gehena manda matenda chisoni china chilichonse anagonjetsa pa zonse ndipo tsopano ife tinaukitsidwa ndi iye tikukhala m'malo a mwamba mwamba kuyankhula mwa uzimu mwa Khristu Yesu ndi zinthu zonse pansi pa mapazi athu ngakhale chiukitsiro cha thupi chili pansi pa mapazi athu chifukwa ife tili mwa Khristu kodi inu mukumvetsa zimenezo ngati mukutero kwezani manja anu amen izo nzabwino bola ngati inu mukuzimvetsa izo zili bwino mukuona musalole tsopano muzingopitilira kuzisunga izo malingaliro mwanu mukuona ife tadutsa kuchoka ku imfa tapita ku moyo mwathupi mwa uzimu muli monse ndipo chilichonse ndipo zinthu zonse ndi zathu tsopano bwanji dziko kunja kuno likutinena kuti ndife amisala ndipo komabe dziko lapansi lonseli ndi lathu inu mudzalirenga bwanjiro pamene monga ine ndinanenera Abrahamu maona iye anali mdziko lolonjezidwa Mulungu analipereka ilo kwa iye Loti anatengedwa ndi zigawenga zopanduka zina anatengedwa ameneyo anali mdzukulu wake chabwino chilichonse chimene chinali mdziko limenelo chinali cha Abrahamu chotero iye sanali wankhondo iye sankamenya konse iye analibe ankhondo aliwonse ndi iye iye anali ndi antchito ena koma pamene iye anadzaona china chake chimenecho mdierekezi wabwera ndipo wadzamubera iye china chake chimene chinali lonjezo kwa iye iye anawapatsa zida antchito ake ndipo anatenga chida iye mwini iye sankadziwa momwe atagonjetsere gulu lonseli la mafumu basi kagulu kochepa ka antchito koma mulungu anamuuza iye momwe akanachitira izo iye anadzigawaniza yekha ndipo anawapha mafumu ndipo anabwererako ndi chigonjetso bwanji iye anayika chikhulupiriro chake pa lonjezo la mulungu kuti chilichonse mdziko limenelo chinali chake ndipo loti anali gawo la izo uko nkulondola anali gawo la dzikolo oh my ndipo kumeneko iye anakumana ndi Melkizedeki nkhondoyo itatha inu mukumuona Abraham akubwera ku mtunda kwa nsewu iye sankadziwa kuti iye anali wankhondo koma iye anadziwa pamenepo kuti iye anali inde bwana ndipo iye anakumana ndi iye amene anapereka lonjezo Melkizedeki tsopano tiyeni tiwerenge kuchokera mu buku la Amos ine ndi yankhula mauno osati maola sikisi chonchobe ine ndikuyembekeza kuti si choncho mukuona
on a subject that
pa punziro lakuti njira ya mneneri woona. Ndipo usikuno Ambuye akalola ndiyankhula pa kuphetsa kupsinjika kuti kuzipita. Ndipo chotero Ambuye akalola. Sobano ine ndimadziwika kuti ndine wotsutsa, koma ine si wotsutsa koka chilichonse chimene chili cholakwika, koma ine ife tiyenera kutsutsa cholakwika. Sobano ngati ino mungayatse zojambulira zanu sobano mchipinda bwanji chabwino. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge tsopano kuchokera ku Amos, mutu wa 3, kapena inde, mutu wa 3 wa Amos, gawo chabe ra iwo. Amos 3. Verani mau awa amene Ambuye ayankhula motsutsa inu, o ana a Israeli, motsutsa banja lonse limene ndinaliberetsa kuchokera mdziko la Igupto, ndikuti, inu nokha ine ndakudziwani mwa mabanja onse apa dziko lapansi. Chomwecho ndidzakulangani chifukwa cha mphulupulu yanu. Awiri angaende limodzi pokhapokha atagwirizana. Mkango ngabangule mkhalango pamene iwo ulibe nyama. Kodi mkango waung'ono ungalire nyumba mwake ngati iwo sunadye kanthu? Kodi mbalame ngagodwe mu nsampha pa dziko lapansi pamene sunacheredwe kwa iyo? Kodi mmodzi angatenge nsampha kuchoka pa dziko lapansi ndipo osagwira kalikonse nkomwe? Kodi lipenga lingawombedwe mu mzinda ndipo anthu osaopa? Kodi mudzakhala choyipa mu mzinda ndipo Ambuye asanachichite icho? Ndithudi Ambuye sadzachita kanthu koma iye amaulula zinsinsi zake kwa ntchito ake aneneri. Mkango wabangula, ndi ndani amene sanga ope? Ambuye Mulungu wayankhula, ndi ndani anga nenere?
His eyes must have gotten narrow.
Maso ake akuyenera kuti anaphwera pamene iye anayima mmawa umenewo pa phiri kutsidya kwa mzinda wa Samariya. Ine ndikutha kuona manja ake okhazikika pamene iwo amasuntha mu ndevu zake za imvi. Dzuwa lotentha linali likuwalira pansi.
Too glamorous to look at.
Yes, sana liwone kabwino kwambiri ukamamuyang'ana. Zosiyana bwanji ndi avangeli amakono lero.
His clothes was rugged.
Zovala zake zinali sanza, ndevu zosaoneka bwino. Ndipo amayang'ana pansi pa mzinda wa Samariya, maso ake anali akuchepa pamene iye amayang'ana. Iye sanali woyenera kumuyang'ana, koma iye anali ndi pakuti atero Ambuye kwa fuko limenero. Izo zinali mwina mwake zosiyana kwambiri ndi msonkhano umene ukubwerawu, umene Ambuye anamutumizira iye ku Samariya.
And what our modern advances would be.
Ndipo mwa evangeli yathu amakono angakhalire. Iye sana konzekere chitsitsimutso choterocho monga ife tingaganizire kuti iye akuyenera kukhala lero.
But remember, he wasn't a modern evangelist.
Koma kumbukirani, iye sana ali mvangeli wamakono. Iye anali mneneri. Iye sanka samala za zida za makono. Iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Iye sanka samala momwe amaonekera ndi momwe iye amavalira mwa makono, kaya tsitsi lake lapesedwa moyenera kapena kaya aliyense akumuyang'ana iye kapena ayi. Iye anali ndi mawu a Ambuye. Chimenecho chinali cholinga chake cha thunthu kuwabweretsa mawu a Ambuye amenewo. Anali ndani nyamata uyu? Eya, anali Amosi, mneneri, munthu olimba. Koma iye ankaidzwa pamene iye ankaima. Iye ankadziwa chimene iye ankachita. Iye anali mneneri woona wa mawu. Ndipo chifukwa chimene iye anadzera ku mzinda uwu, chinali chifukwa mawu anali atabwera kwa iye. Ndipo pamene mawu a Ambuye abwera kwa wantchito woona, iye ameyenera azipita, mosalabadira zochitikazo, kapena mosalabadira zovutazo. Iye ameyenera kuti azipita muli monse. Kaya iye wakonzeka, kaya akumvelera chomwecho, kaya iye akufuna kutero, kaya chili chonsecho, iye ameyenera azipita muli monse. Ndi Mulungu akuyankhula. Ndipo iye ameyenera anyamule uthenga uwu, chifukwa iwo iye samatsatira zopusa, iye samatsatira ndalama, iye samatsatira kutchuka. Iye amangopita mu dzina la Ambuye kwa chinthu chimodzi. Iye amakhala ndi mtchito, ndipo iye watumizidwa ndi Ambuye.
Because he's carrying the word of God.
Ndipo iye ndi mawu a Mulungu. Chifukwa iye wanyamula mawu a Ambuye. Ameneyo ndi mneneri woona wa Ambuye.
My text is the way of a true prophet of God.
Phunziro langa ndi njira ya mneneri woona wa Mulungu.
This great, fearless man of God.
Mwamuna wankulu uyu, wopanda mantha wa Mulungu, ananenera masiku a Yeroboamu wachiwiri. Ine ndili nalo gawo la mbiri yakale yake, ndalemba apa patsogolo panga. Iye ananenera pafupifupi zaka 13 za msonkhano wake wokopa anthu. Ndipo Yeroboamu anali Yeroboamu wachiwiri anali basi wanzeru ndi mwamuna wothekera monga Israeli anali naye kwa kanthawi. Iye anali mwamuna amene anabweretsa chuma mu Israeli. Israeli yense anali kuchita bwino. Koma iye panali china chake cholakwika ndi iye. Iye anali wopembedza mafano. Ndipo ine ndikukhala ngati ndinkawerenga izi tsiku lina. Ine ndinakhala ngati ndinkaganiza kuti izo zimagwirizana ndi lero. Zilibe kanthu kuti munthu ndi wanzeru bwanji. Ndi zochuluka bwanji zimene iye angachite. Ndi chuma chochuluka bwanji. Ngati iye achoka kwa Mulungu, iye amakhala chobwerekera kwa fukolo. Amatalikirana ndi Mulungu ndi mawu ake. Ine ndikudabwa ngati izo sizikukwanirana ndi ife lero. Wawina wake amene amakonda kukhala pa televisioni ndi kumaonetsa amene iwo alili anzeru. Ndi ubongo ochuluka bwanji umene iwo ali nawo. Koma ine ndikudabwa ngati iwo ali ndi zokwanira zokhala pakuti atero Ambuye. Iye anali mwamuna wanzeru. Chabwino.
Israel was in a backslidden condition.
Israeli anali muchikhalidwe chobwerera mbuyo. Alalike ake, ansembe ake, ndipo nsoboma lake, wonse anali atasiya mawu a Ambuye. Sobano, iwo sankakhulupirira izo. Iwo ankakhulupirira kuti iwo anali ndi mawu a Ambuye. Koma pali njira imene imaoneka yolondola kwa munthu, koma mapeto ake ndi njira ya imfa.
Why was they wrong?
Nchifukwa chiyani iwa malakwitsa. Nchifukwa chiyani munthu anga kupirire kuti iwa malakwitsa. Gulu lonse la usembe wa amuna. Alaliki masauzande. Ndi ansembe. Ndi mafumu. Ndi akazembe.
All who profess to be worshippers of God.
Wonse amene anka dzinenera kuti ndi opembedza Mulungu. Ndipo komabe onsewo anali akulakwitsa.
Then they didn't need a king for prosperity.
Zitatero, iwo samasowa mfumu kuti ziwayendere. Chimene iwo anka chisowa, chinali mneneri.
Because the word of the Lord.
Chifukwa mawu a Ambuye, kapena kutanthauzira kwa mawu a Ambuye, kumabwera kwa mneneri woona. Nthawi zina iwo ukhoza kuona chimene njira yake ili nthawi imeneyo.
The pretty rugged way.
Iyo ndi njira yosaoneka bwino. Pamene ansembe onse, ndi alaliki onse, ndi ya Mulungu onse.
And the government itself against him.
ndibo mapalokha likumutsutsa iye komabe mawu a Ambuye amabwera kwa mneneri ndipo iye yekha iye amakhala ndi mawu oona ngakhale iye anali ndi baibulo lomwelo limene iwo anali nalo koma mawu anali kwa iye mulungu anali akutsimikizira kuti iye anali ndi mawu iwo anali ndi nyumba zazikulu ndi kachitidwe kachipembedzo ndi zina zotero zimene iwo anayamba khalapo nazo maguwa atamangidwa paliponse ndi mitundu yonse ya zinthu komabe iwo anali mayilosi miliyoni kutalikirana ndi mawu a mulungu ine ndikuganiza ine mwini chinthucho chikhoza kukwanirana bwino lero pamene ine ndikuwerenga buku la Amosi inu mukawerenge ilo mukapita kwanu boma lonse ansembe onse aiwo anali atawasiya mawu a mulungu ine ndikungofuna ndiwerenge gawo lina lalemba apa ine ndili nalo kuti ndikuonetseni pamene iwo anachita izo tsopano tiyeni tiwerenge mutu wa 2 ndi ndine ya 4 miniti chabe pakuti atero Ambuye pazola kwa zitatu za Yuda ndi zinayi sindidzachotsa chilango chake chifukwa iwo anyoza lamulo la Ambuye amenewo ndi mawu anawanyoza iwo ndipo komabe iwo ankaganiza kuti anali nawo iwo ndipo sanasunge malamulo anga ndipo mabodza awo anawapangitsa iwo kulabwitsa tsopano iwo anali nawo mawu baibulo koma mabodza amene iwo analimikizana nawo ndi iwo ankawapangitsa iwo kuti azilakwitsa zitatha zimene atate awo ankayenda mukuona chifukwa chake tsopano iwo analakwitsa chifukwa iwo anayika kumasulira kwawo kwawo kapena kutanthauzira kumawu ndipo ndimaganiza kuti zikufanana ndi lero monga ochuluka akufuna kuti aziyika malingaliro awo kumawu ndipo ife tikumafika muchisokonezo ndi chidzudzulo bwanji chochokera kwa mulungu chimene mneneri uyu anali nacho tsopano Amosi anali mneneri wa mulungu mneneri woona munthu aliyense amene amawerenga za Amosi amadziwa kulimba mtima kwa mamuna wopanda mantha wa mulungu ameneyo iye amaonedwa ngati mmodzi wa aneneri ang'ono chifukwa iye sanakhale nthawi yayitali koma iye ndithudi anayika nkhwangwa pa muzu wa mtengo iye anali mmodzi wa aneneri opanda mantha ndipo iye anabwera ndi kudzodza iye anabwera ndi pakuti atero Ambuye iye ankadziwa chimene iye ankachigamba chifukwa kudzoza kwa mulungu kunali pa iye kuti abweretse kumasulira koyenera kumawu a mulungu kwa iwo Amosi anabwera kuchokera kumudzi mchipululu kupita ku mzinda wokongola iye anali asanakhalepo kumeneko iye anali mnyamata wa kumudzi kutali uko mchipululu pamene iye anali kumbuyo uko mupemphero mulungu anakumana naye iye ndipo anamuza iye kuyipa mtima kwa dziko lokongola ili limene iye anali gawo lake ndipo samariya linali likulu limodzi lalikulu nthawi imeneyo ndipo mu ulamuliro wa Yerobowamu ndipo pamene iye anayima pamenepo mawu umenewo pamwamba pa phiri akuyenda anavala zovala zake zakale zosaoneka bwino zakumudzi mwina mwake fumbi ndi matope kumapazi ake ndipo amagona ndi zovala zakale zamasanza zimenezo usiku ndi usiku ndipo sindikudziwa iye analibe mosambira masiku amenewo izo zikuyenera kuti amatenga masiku angapo iye asanasambe koma izo sizimapweteka mkati mwa munthu zochuluka kwambiri lero timazika kunjaku wopanda zokwanira mkatimu ife timakhudzidwa kwambiri ndi zakuti kodi tikumasamba tsiku ndi tsiku ndi kuti tsitsi lathu likumasamalidwa ndi zovala zathu zikusinthidwa ndi chilichonse ndipo kenako nkusiya wamkata zipita mulimonse kumavala zovala zakale za tchimo zomwe zija kumanunkhiza solo ndi tizikhulupiriro ndi miyambo ndipo osazifufuza izo mkomwe ndi kuzitsuka izo mu mawu amadzi achilekanitso kuchoka kuzinthu za mdziko. Pamene iye anayima mawa umenewo, akuyang'ana pa phiri, pa mzinda wowala umenewo, wodzaza ndi zinthu za magono zimene iye anali asanazilotepo kuti zinthu zoterozo zinalipo. Israeli anali pa chimake pake. Iye anali mu mgwirizano ndi mafuko onse omuzungulira iye. Lokongola kwambiri, azimayi amavala bwino ndi amuna. Ndipo iwo anali okonda zosangalatsa, mipikisano yothamanga ndi mipikisano ndi chilichonse zikuchitika. Zosadabwitsa maso ake analowa mkati, osati chifukwa cha kukongola kwa mzindawo, monga azoona malo ena angachitire.
Coming into New York or Los Angeles.
Kubwera mu New York, kabena ku Los Angeles, kumaona akazi ovala matheka, amuna kumapitirira ndi tchimo, azinzanga ena aine, masiku pang'ono apitawo, ankabwera kuchokera kokawetsa. Basi kumusi kwa koleji ya Baibulo yayikulu, koleji yotchuka ya Baibulo. Ndipo kumeneko, adakhala pa msewu mu udzu, panali atsikana ang'ono, ovala matheka. Ndi anyamata angono, mwina mwake ophunzira ku college, akumwa ndi kumapitirira, zoyipa. Sobano, kumangopitirira kotero monga choncho, kumapereka chilango lako cha achi America ambiri, amene amadzitcha okha Khristu. Pamene iwo ayang'ana uko mu Los Angeles, kapena ine ndawaonapo iwo mu ndege pamene ife tinabwera ku Los Angeles, iwo anali asanapiteko kumeneko, kapena ku Hollywood, kapena ku Florida, ndi kuwala kwawo konse kuli pamwamba pa mtengo wakanjedza. Oh, iwo ankapaka paudala mphuno zawo kukhala zatsopano ndi kukonza zodzipenta. Iwo anali angaganiza kuti chinali chinthu chokongola kwambiri chimene anayamba achionapo. Ndikuona ozikonza bwino ndi ovala akuyenda pa msewu. Iwo ankafuna kupita kunja kumeneko ndi kukaona momwe angavalire zovala zawo mothinyitsa kapena kumadzigwedeza chokwera ndi chotsika mʼmisewu. Pamene iwo akuganiza kuti icho ndi china chake chopambana. Koma maso odzozedwa ndi Mulungu amenewo, aneneri ameneyo, sanalowe mkati chifukwa cha kukongolako. Monga odzaona malo ena, koma pa chivundu cha makhalidwe kwa anthu amene anayitanidwa kuti adzakhale odalitsidwa a Mulungu. Maso ake sankayang'ana pa kukongolako, iwo sanalowe mkati chifukwa cha kukongolako, zinali chifukwa cha makhalidwe oyipa ndi chivundu cha anthu omwe anayitanidwa kuti adzakhale osankhidwa a Mulungu. Ndipo nkumachita mwanjira yonga imeneyo, ndikudabwa, iye anati, mkango wabangula, ndani amene saopa, Mulungu wayankhula, ndipo ndani amene sanenera. Iye anaona chivundi, kuvunda, izo ndi zimene iye amaziyang'ana. Ndipo amene iye anaona zonsezo, izo sizinamukope iye, izo zinamudwalitsa iye mu solo yake. Chifukwa chiyani, iye anali mneneri. Iye ankadziwa zomwe Mulungu analonjeza kuti adzadalitsa. Ndi mdalitso umene unali, ndi momwe anthu amachitira ndi mdalitsowo. Ndipo njerekezi wapotoza mu tsiku lake, kuchokera pa chomwe mdalitso weniweni unali, kukafika kuvunda kwa makhalidwe. Mdalitso wokomesa maso ndi zilakolako za anthu osatembenuka, kuchifuniro ndi njira ya Mulungu. Ndi njira ya Mulungu ya moyo. Ndizodziwika bwanji izo lero, mumalalike angayimire pa guwa ndi kumayang'ana pa tchimo ndi chivundi cha mdziko lino. Ndi kumaona anthu amene akuchita ndi kumachita momwe iwo akuchitira. Ndipo kenako mkungwe wadalitsa iwo chifukwa iwo ndi membala wa mpingo wawo kapena chipembedzo. Izo ndi zoposa momwe solo yanga ingathe kumvetsa.
When God speaks, prophesy.
Pamene Mulungu ayankhula, anenera. Ngati mzimu wa Mulungu mukhudza neneri weniweni wa Mulungu, iye amafuwula ndi mawu.
I don't want to be critical.
Ine sindikufuna kuti ndikhale wotsutsa, Koma ndani yanga akhale chete. Ndani yanga ime nkumangana pa chinthu choterocho. Ndikumadzinenera kuti ndi mtumiki wa Khristu ndipo sadzidzudzula icho. Ine sindikusamala chimene chipembedzo chinganene kapena chimene mpingo uli wonse unganene ndi chifukwa chake sindine wa izo iwo angakuthamangitse iwe. Chinthu choyamba koma mawu a Mulungu amakhala woyambirira ngati ndiwe wamthenga iwe umakhala ndi china chake choti ukanene ngati unganene chilichonse chotsutsana ndi mawu awa sindiwe wamthenga wochokera kwa Mulungu ndiwe wamthenga wa chipangano chachipembedzo china kapena lingaliro lina koma wamthenga wa Mulungu amakhala ndi mawu a Mulungu. Ndipo nzathu mawa uno pamene timayangʼana pa iye iye anali nawo mawu a Mulungu chifukwa iye anali neneri woona wa Ambuye. Tsopano iwo ankaganiza kuti iwo anali ndi kutanthauzira kwa izo ndipo ankaganiza chabwino ndithudi taonani chimene ife tikuchita. Tsopano chinthu cha izo ndi ichi, ife tampangitsa iye kuima pamenepo pamwamba pa phiri mawa uno akuyangʼana kutali kutsika kudutsa mu mzinda akupukusa mutu wake akuyangʼana maso ake akulowa mkati akulenga malaya ake ndi kupukuta thukuta kumaso kwake ndi fumbi. Dzuwa lotentha likuwala pa mutu wake wadazi ndevu zake zikulendera pansi akuzisisita izo ndi manja ake iye sankaona kukongola iye ankaona tchimo. Izo sizinamusangalatse iye izo zinamudwalitsa iye chifukwa chiyani iye sananene kuti ine wa ku Israeli taonani momwe dziko langa latukukira. Iye anganene bwanji izo pamene iye anali neneri woona wa Mulungu akudziwa zotsalira zake ndipo chinganachitika ndi chiyani ndi chinthu ngati chimenecho. Tiyeni timuike iye pa phiri lero ndipo timulole iye ayang'ane pansi timulole iye ayang'ane mu Jeffersonville pa anthu amene amadzitcha okha Khristu. Muloleni iye ayang'ane kulikonse mu America kwa anthu amene amadzitcha okha Khristu. Maso ake odzozedwa a Mulungu akanalowanso mkati kachiwiri manja ake anagwedera mu ndevu zake bwanji iye saona kukongola ndi kuchita bwino kumene dziko limakuona. Iye amaona kutalikirana ndi Mulungu, iye amaona kuvunda makhalidwe kwa anthu, iye amaona kubwerera mbuyo kwa fuko, iye amaona chivundi mu mpingo. Iye akanachita chiyaninso koma kungu alowetsa mkati maso ake ndi kufuna kukalowa mmenemo kuti iye akaung'ambe iwo mzidutswa. Nanga bwanji ngati bishop wina akanakumana naye kumeneko ndipo nkuti tsopano kodi iwe ndi neneri wa Ambuye tsopano ife tikuwuza iwe chimene iwe unganene ndi chimene sunganene. Inu mukuganiza kuti iye akanamvetsera nanga bwanji ngati iwe akanati bwera dzodja wine bungwe lathu tsopano ndipo ife tikakuthandizira iwe mu msonkhano wako wokopa anthu. Inu mukuganiza iye akanamvetsera? Ayi, ine sindingaganizire zimenezo kuchokera kwa munthu ngati ameneyo. Ayi, iye anatumizidwa ndi Mulungu, iye sankaso kukhala ndi mgwirizano wawo. Iye anali ndi mawu a Mulungu, kudzoza kwa Mulungu, nthawi yoyikidwa ndi Mulungu. Iye ankabwera mu pakuti atero Ambuye. Ameneyo ndi neneri woona, umo ndi mmene iye amayendera. Iye samayenda ndi kalikonse koma pakuti atero Ambuye. Kodi mzinda wokongola uwu wa Samariya, Israeli wakumva zayekha uyu wophunzira mwa pamwamba? Alaliki wopukutidwa bwino awa ndi ansembe akanamulandira mwamuna wang'ono uyu wosadziwika? Mwina mwake galamala yake inali yoyipa, amabwera kuchokera ku banja losauka mchipululu. Anachoka kwawo atayitanidwa ndi Mulungu, anapita mchipululu kuti akamuphunzire Mulungu ndi mawu ake ndipo anadzakhala mneneri. Ambuye anamubadwitsa iye mwanjira imeneyo. Aneneri amabadwa wamthenga wa mbado amene Mulungu mwakudziwiratu amaudziwa mbado ndipo amakhala wantchito wake kumeneko woti akalitchule tchimo. Kodi mzinda wokongola umenewo ukanamulandira iye? Ili mukuganiza kuti akazi amenewo akanakhala ndi chidwi ndi zimene iye ankanena? Ilu mugugani za nsemba meneo agana mvera iye.
Hai bwana.
Iye analibe chilolezo ndi iye. Kuchoke la kubungwe li lidose. Iye saga nane na uli afarisi anandituumiza ine.
Neither could he say that the Sadducees sent him.
Komanso saga nane na uli asaduki anamutumiza iye. Iye sana nyemule zibeba ala ziri zonse.
He didn't have any fellowship card from any group of people.
Iye analibe kadi la chanjano lililonse kujokera kugulu lililonse la anthu. Iye analibe wotsogolera wotaka kukonza msonkhano wake wokopa anthu. Panalibe afarisi wonse amene anali ndi msonkhano wa mgwirizano ndi kadzutsa wa zitumiki ndipo nkuyika chilichonse pamodzi kuti akonze msonkhano wake wokopa anthu ndi kumadziwa kuti iye amabwera. Iye anali wosadziwika kwa iwo. Iye analibe kadi la chanjano. Iye analibe zigalata. Iye analibe chilolezo chochokera kwa anthu. Koma iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Imeneyo ndiyo njira ya neneri woona. Iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Ngati iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Izo ndizo sena kwambiri ndi njira zathu zopangidwa ndi munthu kuno. Ndizo zonse zimene iye ankazisowa. Ngati iye akanabwera mwa njira iyi, iye akanabwera mu dzina la mpingo. Ngati iye akanabwera kuchokera njira iyi, iye akanabwera mu dzina la Ambuye. Chotero, mneneri woona nthawi zonse amabwera mjira ya dzina la Ambuye. Nthawi zonse, iye amabwera mu dzina la Ambuye. Tsopano, iye sakanaonetsa makadi ya chiyanjano, koma iye anali ndi mawu a Mulungu. Ndipo ndicho chimene Mulungu anali atumiza kwa anthu. Tsopano, anthu anali atadzipangira okha mabungwe. Iwo anali ndi magulu a mpatu kosiyana-siyana, ndipo izo ndi zimene anthu anali atapanga. Koma Amos analibe zimenezo. Iye anangokhala ndi pakuti atero Ambuye basi. Ndizo zimene iye anali nazo. Ine ndikukhoza kulingalira nsemba amenewo mmawa, akukhala ndi laling'ono mmawa sabata, akukhala ndi pemphero pang'ono ndi zina zotero. Msonkhano wa ung'ono wodzipereka ndipo nkumabwerera. Ndipo nkuyankhula zinthu zokhudza Mose wankulu, amene anakhalapo moyo tsiku lina. Ndi wankulu wina wake amene anakhalapo moyo tsiku lina. Koma masiku azimenezo anadutsa tsopano. Anthu inu mukumudziwa presidenti wathu watsopano, boma lathu latsopano ndi zonse zimene ife tili nazo. Ndi kuyankhula apa zinthu zapang'ono monga zimenezo ndi kumapira ku nyumba. Koma apa pakubwera munthu amene sakusamala za zimenezo. Iye akubwera ndi pakuti atero Ambuye. Mukuona, meneyo ndiyo njira ya mneneri. Wopanda mgwirizano. Ankadziwa chimene akanati akumane nacho. Ankadziwa kuti chilichonse chikanatsutsana naye. Ankadziwa kuti iwo akanadzamukana iye. Iwo akanadzamubweza iye. Koma iye anali akubwera mu dzina la Ambuye. Yesu ankadziwa kuti Calvary inali ikumuyang'ana iye. Koma iye anabwera mu dzina la Ambuye. Mukuona, imeneyo ndiyo njira ya neneri woona. Iye anali ndi mawu a Ambuye kwa fukolo. Koma mawu oona Ambuye anali achilendo kwa anthu amenewo. Komabe iwo ankaganiza kuti anali nawo iwo. Ndikuyembekeza kuti izi zikufika pansi mwakuya. Iwo ankaganiza kuti iwo anali oyera kwambiri ndi achipembedzo. Mwakuti mawu a Mulungu enieni anali chinthu chachilendo kwa iwo. Umo ndi momwe izo zikukhalira lero. Mawu a Mulungu oona oonetseredwa ndi chinthu chachilendo kwa anthu ambiri a Chipentekoste. Kutanthauzira kwenikweni kwa mawu, matsoka enieni ndi matemberero, madalitso enieni a Mulungu ndi chinthu chachilendo kwa anthu ambiri amene amadzitcha okha achiyero, mamembala a mpingo, a Khristu. Iwo ndi chinthu chachilendo kwa iwo. Iwo sakuwadziwa iwo, ukawatchula iwo kwa iwo, sitinamveko chinthu choterocho. Ndipo komabe, mabungwe awo akumakula ndipo akuchita bwino. Akumapeza mamembala ochuluka ndi ochuluka nthawi zonse. Ndipo mabungwe ochuluka akuwonjezeredwa chaka chilichonse. Iwo ankaganiza kuti chilichonse chimene chingabwere kwa iwo, chinkenera kuchokera mʼmagulu a mipatuko amenewo.
Neither would they do it today.
Ndithudi iwo sakanamulandira iye.
Iwa sangajida so izo lero. Iwa anali yara iwa la wambiri kuti Mulungu. Anali yoteke la mami yara iji kuki taneneri ona kwa Mulungu. Mulungu ndi wakoza mwanzu wa mtengo akale. Iye ndi wakoza kuki taa mami yara iji. Amuna amenanga ime pa mau wake. Ndikulosera mu mau wake chonadi. Iga nkwangwa ku muzi wa mtengo. Kulola zibantu zizigwa. Ine sindi kusamala ngati iye ali ndi mgwirizano kapena alibe mgwirizano. Koma ndiyo njira ya neneri woona. Anthu ena amaganiza kuti iye amazipeza izo mopweka. Iwo samadziwa zimene akuyankhula. Iye sanabweretsedwe mu mzindawo pa ngolo. Atakhala pa akavalo abwino. Omangidwa azingwe. Ndi pa nsembe yakulu atayima kunja uko ndi zinthu zazitali zazikulu pa mitu yawo. Akugwadira kwa iye. Wolemekezeka dokotala wakuti ndi wakuti akubwera. Izo zikanakhala kachitidwe kena kake kabungwe. Monga momwe mfumu ya iwo onse anabwerera. Iye anabwera monga. Anabwera kudzera mkola, modyera ziweto, modyetsera ng'ombe. Sanabwere modzikweza ndi ulemerero, koma iye anabwera mukudzichepetsa kwa mwana wobadwira modyetsera ziweto. Amosi sanabwere, mawu ambuye, chifukwa iye anali mawu ambuye, mawu aliwosa Mulungu, si munthuyo, ndi Mulungu. Yesu anati sina amene ndikuchita ntchitozo. Iwo anati ndiwe munthu kudzipanga wekha kukhala Mulungu. Iye anati ndiye ngati ine sindikuchita ntchito za Mulungu musandikhulupirire ine. Koma ngati ntchitozo zikuzankhulira zopha mukhulupirire ntchitozo ngati inu simukufuna kundikhulupirira ine. Amos anali mawu a Mulungu akuyenda chotsika nsewu. Iye amayenda mopanda ulemu. Osati muzama kuona za mdziko. Iye anabwera mu mphamvu ya mzimu. Ndi momwe mawu a Mulungu amabwerera. Osati mukachikhulupiriro kabungwe. Osati muchina chake chachikazi paguwa. Koma iwo amabwera mu mphamvu ya mzimu kuti akamuonetsere Mulungu kwa fukolo ndi kwa anthu. Zimakhala zosiyana. Zosiyana bwanji. Sobano, uyo anazindikira, anayiwala kale kale kuti Mulungu ndiwokhoza mwa miyala kuukitsa aneneri woona. Iwo analibe, bungwe lawo silinkayenera kuukitsa aneneri woona, chifukwa ilo mwina mwake silikanakhoza kuchita izo, chifukwa ngati ilo likanatero, iye akanakhala aneneri wa bungwe. Koma Mulungu amaukitsa, Mulungu amatenga chimene iye akuchifuna. Iye amatenga chopanda pake kawiri kawiri kuti chikachite ntchito yake. Zimaonetsera kuti iye ndi Mulungu. Munthu amene akudzikweza ndipo iye akuganiza kuti iye ndi wina wake ndiye Mulungu sangamugwiritsa iye ntchito chifukwa ali ndi zochuluka za iye mwini. Ndilo limene lili vuto ndi mpingo wa Chikhristu lero. Iye amaganiza kuti iwo akudziwa china chake. Baibulo limati pamene munthu akuganiza kuti akudziwa china chake iye sakudziwa kalikonse kamene iye akuyenera kukadziwa. Vuto lero tili ndi zochuluka za dokha. Chinyengo china chochuluka. Maphunziro ochuluka. Chipembedzo chochuluka kwambiri. Ndipo osadziwa kalikonse kokhudza chipulumutso cha mawu a Mulungu. Ndilo gawo lomvetsa chisoni la izo. Inde, iwo analata iwala kuti Mulungu anali wokhoza mwa miyala iyi kuukitsa ana kwa Abrahamu. Kapena kuukitsa aneneri oona a mawu. Iwo samasowa kuti achite kubwera kuchokera ku sukulu ina yake. Mulungu amawapatsa iwo maphunziro awo. Iwo samasowa kuti achite kukhala ndi ma degree follow a ku college. Iwo samasowa kuti achite kukhala ndi bachelor of art yawo ndi doctor's degree yawo. Ndi zina zotero. Iwo samasowa kuti achite kukhala ndi zimenezo. Mulungu amatenga chilichonse chimene iye akuchifuna. Ndipo amayika mawu ake amenemo. Iye amachita izo motani. Iye amawaonetsera iwo ndipo amawatsimikizira iwo. Iwo sanganene kuti Yesu anachokera ku seminary iti. Iye analibe iliyonse ndi sukulu iti imene iye anachokerako. Iye analibe iliyonse. Koma iye anali ndi chiyani? Iye anali ndi Mulungu. Ndipo iye anali mawu. iwo saka nakhoza kuloza mbuyo kusukulu ina yake ndipo Mulungu sanamukitse kwakonse munthu kuchakira kusukulu pitani kudutsa mu mbiri yakale ndipo mukafufuze kumene iye anachitapo izo iye samatero iye amamutenga wina wake kuchakira kwina kwakenso amene alibe kali konse wopanda ziyembekezo za izo ndipo iye amamubweretsa ameneyo ndipo amadzayika mawu ake amenemo ndipo amadzionetsera yekha ndicho chimene iye ankachita apa kwa Amosi chabwino sobano mawu a Amosi anatsimikizidwa ndi Mulungu mutsikulo mu masiku awo omwe wotsi Mulungu anatsimikizira mawu a Amosi kukhala kuti iye anali ndi mawu a Ambuye ndipo ngati iye angabwere kwa ife pakali pano kodi inu mukuganiza fuko lathu ndi anthu athu akanamulandira mwamuna ngati ameneyo inu mukuganiza a Baptist akanamulandira Amosi a Methodist achipresbyteria achipentekoste akatolika ayi bwana ayi iye ndithudi sakanatero tiyeni kwa kamphindi chabe timusamutse iye ndipo timubweretse iye kuno miniti chabe ndipo tipeze ngati iwo akanatero kapena ayi tiyeni tione ngati iye akanati ngati mipingo yathu ingamulandire iye lero kapena ayi chinthu choyambirira iye angachite iye sangagwirizane ndi bungwe lililonse chifukwa ilo ndilosiyana ndi mawu inde bwana iye akanadzudzula kachitidwe kathu konse uko nkulondola chiphunzitso chilichonse kachikhulupiriro kalikonse chipembedzo chilichonse iye akanadzudzula chinthu chonsecho ine ndikungolingalira ndikutha kuwaona ena achipentekoste a presbyteria wakuti bwanji ulemerero kwa Mulungu ngati iye bwanji ife sitikumufuna munthu ameneyo mu tauni yathu ndipo inu mukuganiza kuti a presbyteria ndi a baptist angachite chiyani bwanji mbuli imeneyo ife sitikumufuna iye mdziko lathu iye sika anthu koma wapanda pake iwo angalembe chipepala choti akamuyike iye mndende ngati iwo angathe kumuchotsa iye pa misewu koma inu mukuganiza inu mungamusunge iye kumeneko ayi inu simungawatsekere mawu a Mulungu ayi iwo adzabwera muli monse zitseko za ndende zinatseguka usiku wina pamene iwo anayesera kuti awatsekere iwo kuwala kunadzalowa ndipo kunamutulutsa iye ayi iye ndithu sangadzagwirizane ndi kachitidwe kathu chabwino iye angambe kumachita chiyani kuphwasula zimenezo bwanji iye ndi wantchito wa Mulungu iye angapita molunjika ku maziko ndi kukayamba msonkhano wake mbuyo kwenikweni molunjika ndi kukaphwasula kachikhulupiriro kalikonse kukachotsa pamenepo ndi kubwerera ku maziko kodi maziko ndi chiyani pa mawu a Mulungu kulondola miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzapita ayi chotero iye angadzaphwasule chipembedzo chilichonse kachikhulupiriro kalikonse chiphunzitso chilichonse kuzichotsa pamenepo ndi kukaziponyera izo mbali iye angaphulitsire izo kupita kumuyaya inu mukuganiza pentekoste akanamulandira iye ayi bwana a baptist achipresbyteria ayi bwana a nazareni pilgrim holiness iwo akanamuda iye ndithudi inu mukuganiza iwo akanapita uko ndi kukakumana naye mu galimoto yapamwamba ndi kumubweretsa iye mu mzinda iwo akanapempherera dzuwa kuti limuwotche iye kumeneko iwo akanayika chotchinga kuti iye asalowe mu tauni bwanji pangakhale misonkhano ya zitumiki yochuluka ikuchitika mu mzindawo imene inu munayamba mwaionapo mmoyo mwanu mchotseni wopanda pake ameneyo mu mzinda muno Komakomabe iye anali ndi pakuti atero Ambuye mukuona ndiyo njira ya mneneri woona iye akananyozedwa ndithudi iye akanapita molunjika ku maziko a msonkhano wake wokopa anthu iye sakanafuna iye sakananena kuti tsopano ndikufuna inu nonse a Methodist kuti mubwere tsopano ndipo mudzandithandize ine ine ndikufuna inu a Baptist ndikufuna anthu nonsenu ozungulira kuno inu nonse a Chipentekoste mumanena kuti ndinu gulu lomalizira limene Mulungu adzaliyitane ine ndikufuna nonsenu mubwere kwa ine ndipo ndikufuna inu muthandizire msonkhano wanga ine mumabatiza chotani kodi umboni woyamba wa mzimu woyera ndi kuti mafunso amenewo iwo angaponyeredwe pa nkhope yake ndipo pamene iye abwerera ndi choonadi cha baibulo iwo angamukane iye koma ndiyo njira ya mneneri woona iye amakhala nazo zonsezo zoti akumane nazo mukuona ndithudi ife sitingamulandire iye ayi bwana athu ife sitingakhale ndi kalikonse ife sikanakhala ndi uliwonse wa misonkhano yake kuzungulira lathu dziko lathu hayi ndithudi dabwino ife sikanakhala naye iye hayi bwana koma iye angabwere ndikudzabweretsa mpingo kubwerera ku mawu pakuti maziko ake ndi amenewo aliyense akakapa maziko ena aliwonse ndi mchenga wotitimira pa maziko awa okha mulungu amamangapo mpingo wake pa chiphunzitso cha atumwi monga ine ndinkanena tsiku lina wina wake akuyankhula za purigatorio ndi kumapereka maumboni a ochuluka monga Francis woyera ndi Cecilia woyera ndipo iye akuwapempherera anthu ena ake ndipo kuchokera ku purigatorio ndi kumapereka kulamulira ngati kumeneko kumenewo ndi ulamuliro wosagwirizana ndi malemba ndi anthu amene alibe ulamuliro atumwi anali ndi ulamuliro wa mwamalemba ndipo ngati izo zili zotsutsana ndi iwo ndibodza momwe ine ndikudziwira ine ndimakhulupirira mu purigatorio koma ndikukhulupirira kuti ndipakali pano iwo umayeretsa solo yako yomwe purigatorio amatanthauza kuyeretsa pamene iwe uona kuti wapanga china chake cholapika tulukako kumeneko ndipo ukachiyeretse icho kwa iwe polapa ndikulira ndikusala kudya ndikupemphera wina wake anandiseka ine pamene ambuye anabwera kuno osati kale ndipo anadzandipatsa ine masomphenya ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna kuona zomumanga serpent ameneyo ine nthawi zonse ndimadabwa amene ndingachitire ine ndikuyenera kupitako monga choncho pamene ndicho chimene ine ndakhala ndikuchifuna moyo wanga wonse kenako ine ndinayamba kusala ndi kupemphera anati iwo unachitiranji zimenezo ine ndinati mmenemo iye anati sindinaliona mtima mokwanira iye atabwera kenako ndinkafuna kudziyeretsa ndekha osati kudikira mpaka atadzafa ndikumulola wansembe wina adzayesere kukuyeretsani ine yeretsani mioyo yanu koma mwaona iwo anazichotsa izo kuchokera mu mawu a ulamuliro ndipo anakazika izo m'manja a chiphunzitso china chopangidwa ndi anthu kuti azibweretsa ndalama mu mpingo chifukwa iwo amayang'ana pa zinthu zachidziko mpingo wachidziko mphamvu zazikulu mdziko mphamvu za ndale koma mulungu amayang'ana ku mawu ake ndipo mawu aliwonse amene akutsutsana ndi mawu a mulungu ndi wolakwika momwe ine ndikudziwira ndi mawu kapena palibepo kanthu inde bwana inde bwana iye angapite molunjika ku maziko iye angadzaching'ambe chinthucho mzidutswa iye angayenera kudzatero iye sangachita china chilichonse ngati Amosi akanakhala kuno lero iye sakanachita china chilichonse pakuti kumbukirani iye ndi mneneri woona wa mulungu amene mawu amafikirapo iye sangazachita chilichonse koma kubwerera ku mawu zilibe kanthu ngati achipentekoste onse mdziko akanamusonkhanira iye ndikuti bwana Amos ife tikukhulupirirani inu kuti ndinu mneneri koma inu mwachoka pa mawu ife tikufuna tikuwongoleni inu iye angakhale ndi mawu palibeponso chilichonse chimene iye angachite chifukwa iye ndi mneneri iye sankafuna mgwirizano wawo iye ali ndi uthenga woti apereke ndipo onse amene atate andipatsa ine azadza kwa ine ndipo iye akalalikira mawu ndipo iye akawalalikira iwo chimodzimodzi monga iwo akanakhalira mu baibulo ndipo chotero ife tikanamukana iye uko nkulondola zilibe kanthu momwe iwo angakhalire mawu a mulungu amabwera kwa aneneri kutanthauzira kwawo kwa mawu kutanthauzira kolondola israeli nthawi zonse ankachoka pa mzere ndipo mulungu ankawatumizira iwo mneneri ndi zizindikiro ndi zodabwitsa kuti akawatanthauzire mawu amenewo ndipo iye ankadziwa bwanji iye anati ngati mneneri uyu ayankhula ndipo izo nkudzachitika ndiye kuti akulondola iye ankawatsimikizira aneneri ake kuti iwo amalondola yesu anati iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuzichita iye adzazichita nayenso ichi inu muzadziwa zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ndipo iwo angadzinenere bwanji kuti ndi mneneri wa ambuye ndipo nkumangana mawu kumene a mulungu munthu angabatize bwanji mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera maudindo amenewo ndipo nkumakana dzina la yesu khristu limenelo pamene palibepo lemba mu baibulo lakuti lithandizire zokamba zawozo ine ndikhoza kukhala wovuta komanso wotsutsa koma ndi nthawi yopita mwanjira imeneyo ndi choonadi anthu angadzinenere bwanji okha kukhala khristu lero ndi kumathamangira kunja kuno kwa chilichonse ndi pakazi ndi tsitsi lometa ndi kumavala kabudula ndi kumasula ndudu ndi kumathamangira kumakanema mtundu uliwonse wachionetsero chakale ndi kumangopitirira ndiwuzenire umenewo ndi mzimu woyera.
Musandiuze konse ine zimenezo. Inu muma mudwalitsa Mulungu mimba mwake. Ngati panga kali chinthu chotero chore chichitike.
I'm sure you understand.
Eya, ine ndikutsimikiza kuti inu mukumvetsa kumadzicha nokha monga choncho. Panga kale bwanji chinthu choterocho.
Father fruits are known.
Njizipatso zawo iwo amadziwika.
Iye
akanaphulitsa ndi kudzudzula mkazi aliyense wometa tsitsi. Iye angachita bwanji china chilichonse. Iye ndi mneneri. Ndipo amenewo ndi mawu. Iye akanati, inu a Yezebeli. Iye akanakwiya ndi zimenezo. Bwanji, iye ndi mneneri. Iye akanayenera kukhala ndi mawu. Uko nkulondola. Inu mukuganiza kuti iwo akanasiya. Ayi bwana. Iwo akanati ndi otengeka. Iye ndi woyipa basi, monga momwe Paulo wakale anali mu Baibulo, wodana ndi akazi. Inu gulu la onyenga otchedwa Akhristu, zilibe kanthu momwe mungayesere kukhala woyera. Zimenezo zilibe chinthu chimodzi chochita ndi izo. Bola ngati inu mukukana mawu a Mulungu ndipo simukudzifoletsa kwa iwo, ndinu wochimwa, wosakhulupirira. Izo ndi zimene iye akananena. Iye sakanatero kuyika. Iye akanayika nkhwangwa ku muzi wa mtengo. Iye sakanasiya kanthu. Iye ndi mneneri. Ndipo imeneyo ndiyo njira ya mneneri woona. Iwo angakhale ndi mawu amenewo mosalabadira kuti ndi ndani. Ngati ndi amayi awo omwe kapena abambo awo, sizimapanga kusiyana kulikonse. Yesu amatero. Samakwanitsa ngakhale kumutcha iye amayi. Iye sanali. Iye anali Mulungu. Mulungu alibe amayi. Iwo angadzatero, ndi abambo ake ndi ndani. Iye angadzawazazire, ndi kuwadzudzula iwo. Iye angadzadzudzula chipembedzo chilichonse. Chifukwa palibepo chilichonse cha izo chamangidwa pa mawu. Ine sindikutha kupeza chimodzi cha izo. Ndipo mwansanga pamene iwo apanga bungwe, iwo amatsutsana ndi mawu pomwepo. Chotero zingatheke bwanji mneneri kudalitsa chimene mawu akudzudzula. Komabe iye sangafune kuti achite zimenezo kuti amupereke mbali wake. Komabe iye akuyenera kuchita zimenezo chifukwa iye ndi mneneri. Ndipo iye ndi woyimira wa mawu oona Mulungu. Ndipo samachoka kwa iwo mwa njira iliyonse. Lamulo pa lamulo ndi nzere pa nzere. Mukuona chimene ine ndikutanthauza njira ya mneneri woona. Ndiyangati akuti Ambuye ndikukhumba inu mukanandipanga ine kukhala mneneri. Iye samachita zimenezo. Ayi, iye samachita zimenezo. Iye angazadzudzule nchitidwe uliwonse wa mipingo, maphwando a banko awa, ndi zinthu zonse izi zimene iwo akukhala nazo, maphwando a makadi, supu wa madzulo. Iye angadzadzudzula aliyense wa iwo. Iye angadzawaphulitsira iwo ku gehena kumene iwo anachokerako. Inu mukuganiza kuti mukanamulandira iye. Ayi, mpingo lero suka namulandira iye. A Pentecoste akanamulandira iye chabwino. Iye akanalowa mmenemo ndi kuti inu gulu la Yezebeli wometa tsitsi. Kodi inu simukudziwa chimene pakuti atero amatanthauza? Mukumayenda kunja kuno mutavala dress laling'ono looneka logwira khungu. Kodi inu simukudziwa kuti ndinu alakwa pochita chigololo tsiku lililonse ndi amuna mahandirede? Izo ndi zimene iye akanadzanena. Inu mukuti chabwino, wachikale wokalamba ameneyo, munthu wokalamba wa mutu wadanzi, wa imvi, muchotsenipo iye pa guwa limenelo. Tiyeni tikuoneni inu, trustee body, madikoni, mukumuchotsapo iye pamenepo. Chabwino, inu gula onyenga omvetsa chisoni, kulondola. Amosi, akanazi chula zimenezo.
Then call yourself,
ndiye mukumadzi chula no kaife tiri, ife ndi aguru ili, ife ndi aguru ilo, ndinu wangerekeze abambo anu, pakuti iye ndi amene amakana mawu. Mukuti, ine tinayankhula ndi malilime, ndipo kenako nkudula tsitsi lanu, ulemerero kwa Mulungu, haleluya. Ndipo Baibulo linati, icho ndi chawamba, chinthu chawamba kwa mkazi kupemphera mutu wake uli wometa monga choncho.
Then call yourself a Christian. Shame.
Ndiye mukudzitchula nokha Mkhristu, manyazi pa ino, kukawira pa kukona pena pake, kukakonzana ndi Mulungu.
kumavala zovala za zing'ono zazifupi zakalezo ndikupita kunja uko pabwalo ndi kukadzitambasula konokha pamene inu mukudziwa bwino ndimalondola kuti mukuchita chigololo ndi amuna 100 tsiku lililonse anati yesu ananena chomwecho aliyense amene ayang'ana pa mkazi namusirira iye wayita naye chigololo iye iye ndi amene anadzipereka yekha ndipo inu munachita izo mwanu kumene inu munafa ku zinthu za mdziko inu munaukitsidwa kwa izo monga ndinanenera poyamba inu mukhoza kutembenuza mutu wanu chifukwa cha manyazi maso anu amalowa mkati pa chinthu choopsa chimenecho cha tchimo malo moyang'ana pa akazi kuti muwasirire iwo amuna inu amene mumachita chinthu ngati chimenecho ndikumadzitcha nokha khristu izo ndi zimene iye angakuwuzeni inu ine ndikuyesera kutenga mawu ake mawu uno iwo akhoza kukhala mawu ake pakuti iye kumbukirani iye ndi mneneri woona iye akuyenera kukhala mawu amenewo ine ndikungobwereza mawu ake ndizo zonse chifukwa ngati inu mungamubweretse iye iye ndi mawu ndiye apa pali mawu iwo eni mukhoza osakhala ndi munthuyo koma muli ndi mawu ake chifukwa iye ali ndi mawu a mbuye chiphunzitso chilichonse chopangidwa ndi munthu iye akanachitsutsa icho monga ngati ubatizo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera iye akanachiponyera chinthu chimenecho mbuyo mpaka kumuyaya iye akanachidzudzula icho chotero sipakanakhala fungo la icho lotsalira inde bwana ndiyangati inu ndiyangati mutchalitchi mawu uno amene angamulandire iye pa izo kenako iwo gulu la dzina la yesu ili iwo angati o ife tingamutsatire iye pa izo ndiyeno bungwe lanu iye angakukalipireni inu ndi zimenezo uko nkulondola akazi anu atsitsiro meta ndipo inu kumazilekelera izo uko nkulondola amuna anu momwe iwo amapangira ndi kumachitira uko nkulondola anthu ambiri amati nzabwino kukhala neneri izo zili ngati inu muli okonzeka kugulitsa chilichonse kwa dziko ndi kukhala ndi mulungu ndi mawu ake ayi ife sitingamulandire iye mwanjira iliyonse zipembedzo zathu lero ife ndithudi sitikanakhala ndi kalikonse kochita ndi iye letserani iye akuphwasula izo iye anati mulungu yemweyo amene inu mukunena kuti mukumukhulupirira iye adzakuwonongani inu inu mungachita nazo chiyani zimenezo mulungu yemweyo amene pentekosti amamukhulupirira kuchokera kumakhalidwe oyipa kumene ndi zinthu zimene iwo akuchita ndi kuloleza kuti zizichitika mulungu yemweyo adzabweretsa chiweruzo pa mabungwe amenewo uko nkulondola ndendende zimene Amos ananena kwa iwo oh iwo anati ife tili ndi Abrahamu ife tili ndi ichi ife tili ndi lamulo ife tili ndi ansembe ife tili ndi aneneri oh mbale maso amenewo analowa mkati pamene iye ankayang'ana pa iwo ndi kuwaphwasulira mawu amenewo kwa iwo inde bwana ndithudi iwo sakanamulandira iye ayi bwana iye anati iwo adzawawononga iwo ndi ziphunzitso zopangidwa ndi anthu zanuzo izo ndi zimene iye angakuwuzeni inu lero iye anganene zomwezo monga iye anachitira nthawi imeneyo iye anati mulungu yemweyo amene mukumumangira matchalichi mwina mwake kumapereka mamiliyoni amadola misakasa yomweyo imene mukumumangira Yehova amene mukuzinenera kuti mumamukondayo mulungu yemweyo adzakuwonongani chifukwa mukukana mawu ake chomwechonso izo zili lero mulungu yemweyo amene Amerika amanena kuti amamutumikira adzabweretsa chiweruzo pafuko ndipo adzaliwononga ilo ine ndikuyembekeza kuti zimenezo zikufika mwakuya mwakuti simudzagwedezeka ndizo modzi yemweyo amene inu mumadzinenera kuti mumamukonda ndipo ndi ziphunzitso zanu zopangidwa ndi anthu ndi moyo wamakhalidwe oyipa ndi chivundi chimene muli nacho mwa inu kutalikirana ndi mawu a mulungu zidzakuwonongani inu tsiku lina ndizo pakuti atero ambuye palibe chatsalira kwa iwo mugwirizane nawo mawu kalalikireni uthenga kwa iwo kudutsa fukoli kawawuzeni iwo choonadi atumiki amakangana ndi kufuula ndi kumapitilira amuna amadzudzula mabunga amakukanani inu akazi amagwedeza mitu yawo ndipo sangalole kuti tsitsi lawo likule popanda kanthu amavala zovala zawo mafanana basi chaka ndi chaka chimodzimodzi ngati kuthira madzi pa nsana wabakha kenako inu nkumati mumamukonda mulungu iye anati yesu anati inu mwatenga miyambo yanu ndipo mwapanga malamulo a mulungu kukhala opanda ntchito imeneyo ndiyo njira ya mneneri woona mukuona iyo sinjira yophweka Iyo sikimene aliyense angaganizire kuti iyo ingakhale kumarumpharumpha ndi kumafuula aliyense kumakusisitani paphewa. Ndiye chimenecho ndi chizindikiro chakuti sindiwe mneneri woona. Chimenecho ndi chimodzi cha chizindikiro zakuti ulibe chimene ukuchikambacho. Ndiliti limene iwo anamusisitapo iye pansana okhapokha akhale ndi nkhwangwa yoti aperere. Chiyani iye amapotoloka ndi kuwadzudzula iwo kulondola. Saka namusisita Amosi pansana, iwo saka namusisita Eliya pansana, iye sankaimirira zinthu zimenezo. Ayi bwana, iye ankawauza iwo choonadi cha Mulungu. Ndipo ngati kumwamba ndikopamba na chomwecho, ndipo nkumene ife likupitako. Ndiye ngati ife sitingagwirizane ndi zinthu zazing'ono zochepa. Tikagwirizana bwanji ndi mzimu kumeneko, tikuyenera kugwirizana ndi mawu. Meneyo ndiyo njira ya neneri woona. Ngakhale izo zinga mungambe iye mzidutswa kuwanena iwo, yeya, iya kuyenera kungamba fuko mzidutswa ndi iwo. Uko nkulondola. Koma imeneyo ndiyo njirayo. Iya angazazire zimenezo, oh my. Mukudziwa chimene iye ananena kwa iwo, chikwirikiti. Ngati munga zindikiri apa, iye anati. Izo siziri muboma lanu, izo ziri mwa inu. Ndiyo chimene iye ananena. Eya, chikwirikiti mumpingo, maonekedwe anu au Mulungu, ndi zimene zaambitsa mavutowa. Chifukwa chimene chikominisi chikusesera dziko lathu lero, si chifukwa cha chikominisi, ndi chifukwa cha mpingo, ndi chifukwa cha anthu. Lero iwo amadzitcha okha Khristu, iwo amaimba ngati angelo. Maliwu ophunzitsidwa ndi kumayankhula mwaluntha choncho ngati kuti ndi angelo akulu. Ndipo osakhulupirira mawu a Mulungu ngati ziwanda. Uko nkulondola, maimba ngati angelo akulu, kumavala ngati ine sindikudziwa chiyani, ndipo nkumakana mawu a Mulungu. Mwamuna, mlaliki maguwa, amene angaima pamenepo ndi kumatcheda dokota la mbusa, ndipo kumufunsa iye kuti Baibulo linanena ubatizo mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kapena Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo iye amaseka pa nkhope yako ndi kutenga Atate Mwana Mzimu Woyera, kenako nkumadzitcha nokha Mwana wa Mulungu. Akazi kumadziwa kuti Baibulo limawadzudzula iwo akamachita zinthu zoterozo ndi kumadula tsitsi lawo ndi kumachita monga dziko ndi kumavala zovala zomakhalidwe oyipa ndi zinthu ngati zimenezo. Ndipo mwawirikiza kumachita izo muli monse ndi kumayankhula malilime ndi kumalumphalumpha ndi kumafuula ndi kumakhala ndi magulu amadona okalamba ndi magulu osoka ndi kumatumiza mamishonari ku minda. Zakhala zonunkha pamaso pa Mulungu. Ndipo pakuti atero Ambuye iye adzachononga chinthu chonsecho. Iye adzatero. Icho si chinthu chophweka, koma iyo ndiyo njira ya mneneri woona. Wamphulitsa iwo kumeneko ndikuwanena iwo kaiwo apweteka kapena ayi. Yohane anali mneneri woona. Iye anati nkhwangwa yayikidwa pa muzu wa mtengo. Imeneyo ndiyo njira ya iwo. Ndithudi. Vuta lili mwa iyeyo, kumayimba ngati angelo, kumavina ngati ajerekezi kunja kuno, madansi, kumangopitirira, kusewera makadi, misewu ya mjaha. Adipentekoste, kumapita kumalo azisangalalo, kumakanema, kumakadzadzana kwandiwo. Malo aliwonse, ntundu uliwonse wa swero la kale, kapena china chilichonse, ndi kumapitirira kumusi kumeneko, ndi mipikisano, ndi china chilichonse, ndipo kumadzitcha okha Khristu, ndi kumakwera, ndi kufuula, ndi kumayankhula malilime, ndi kumatsukana mapazi ndi mgonero. Bwanji, izo, monga gawo la mabwerera kumasanzi ake, nenera anati, chomwechonso iwa akutero, ngati chinthu chomwecho chinali cha mdziko, chinachotsedwa mwa inu. Chifukwa chiyani mukubwerera kwa icho kachiwiri? Kulondola. Kunja pa misewu, kumazipotokola, iwo amazitcha izo. Gwedemula, kudula tsitsi, kumavala kabudula. Oh my! Kumadzitcha okha Khristu. Inu mungatero? Ayi, ine kuti bwino ndisanene zimenezo. Chifukwa chake ine ndimawadzudzula iwo. Ngati ndikakhale ndi mawu awa, ngati mawu awa abwera kwa ine ndikhala ndi mawu awa. Ichi ndi chimene chimabwera kwa ine. Mawu, kudzudzula izo. Amadzinenera kuti amatsogozedwa ndi mzimu woyera, ndipo nkumachita zinthu zoterozo. Kodi inu mungaganizire mkazi akutsogozedwa ndi mzimu woyera angamalowole tsitsi lake kuti limetedwe pamene mzimu woyera omwewo ukudzudzula zimenezo? Ndiye mzimu woyera ndi mtundu wanji wa munthu? kodino mungalingalire kodino mungaganizire mlaliki kulima paguwa ndipo munthu aliyense kumutsutsa iye kuti amuonetse iye malo amodzi pamene aliyense anabatizidwa apopo kugwiritsa ntchito maudindo a Atate Mwana ndi Mzimu Woyera ndipo nkumakuseka pa nkhope yako ndi kumakutcha iwe wotengeka pobatiza mudzina la Yesu Khristu ndipo nkumanena kuti iye ali wotsogozera ndi mzimu ndi kumanena kuti iye ali nawo mzimu woyera kodi mzimu woyera ungawakane mawu ake omwe ayi bwana kodi inu mukuona ndikudalira kuti mukumvetsa zimenezo sindikudziwa kuti ndi nthawi yochuluka bwanji kuphulika kotsatirako kukhoza kundipeza ine koma mpaka iko akutatero ine ndikhala ndikuyima pomwepo ndi mawu pamene ine ndidza kumane nanu inu uko pa chiweruzo ine ndidzakhala ndilayima pafupi ndi mawu amenewo ndicho chimene ine ndimakhulupirira kukhala choonadi ayi iwe sumachita zinthu monga choncho ndipo kenako nkukhala ndi mzimu woyera ndinapita kwa mkazi wa mtumiki nthawi ina atakhala pamenepo adavala diresi iyo inali yooneka moyipa ndimakuti iwe ulibe ufulu ine ndili nawo ufulu ndiwo mawu lalikira iwo onse inu mumazilambalala zinthu zimenezo alaliki ambiri achikazi chifukwa iwo alibe kulimba mwina mwake inu simunayitanidwe nkomwe kuti muzilalikira kuyamba ndi kuyamba eya koma wantchito woona wa mulungu adzakhala molondola ndi mawu amenewo kulondola mkazi wa mtumiki atakhala pamenepo atazifinyira mu diresi ali ndi ndolo zikulendelera ndipo atazipenta ndi tsisi lalifupi lometa pamene mulungu amadzudzula chinthu chonsecho kukhala ngati nyansi ndiyeno nkumanena kuti muli ndi mzimu woyera ine ndinali kulalikira kuno mu Phoenix osati kale kwambiri pa china chake ngati chimenecho ndipo mkazi wa mtumiki atakhala paguwa ndi limodzi la tsitsi la chinyamata litapentedwa lonse ndi diresi limene samatha nkomwe kupangitsa masiketi ake ankati kuti asaonekere samatha kugwada pa maondo ake pafupifupi ma inches 4 kapena 5 mwamba mwa maondo ake atakhala pamenepo akulumphalumpha akutsogolera nyimbo ine ndinazidzudzula zimenezo molimba basi momwe ndikanathera ndithudi iye sangandiyitanenso ine ine sindikuyembekeza ngatero koma iye akudziwa chimene chili chabwino ndi choyipa pamene ine ndidzayime pa chiweruzo izo sizidzakhala m'manja mwanga konse ndiye nkupita ndikuti mwamuna wotchedwa mphunzitsi chimene ine sindikunena kuti iye siyali anapanga ndemanga tsiku lina pamaso pa anzinzanga ena ku mzinda wina wake umene ine ndinapitako inu mukumudziwa mbaleyo ndipo mbale uyo anabwera iye anati chabwino iye anati ife tinali ndi mbale Branham kuno kamodzi mzinda wina wake ndipo uko kumadzulo ndipo mwamuna uyo anati oh mbale Branham ndi munthu wabwino mukuona iye ankadziwa bwino kuposa kuponya chilichonse pa munthuyo anati mbale Branham koma inu musamamvere marepi ake chifukwa iwo adzakusokonezani inu ndipo zinachitika kuti pamenepo panali mmodzi wa azinzanga atayima pamenepo anati miniti chabe bwana ndinali wosokonezeka kufikira ndinamvetsera matepiwo eya ndiko kusiyana kwake ine sitimamvetsa momwe mulungu woyera amapiririra nazo zinthu zonga zimenezo monga inu nonse mumachitira eya munthu yemweyo wina ndi iye anayima pamalo ena wosati kale kwambiri anati mbale Branham ndi mneneri iye amakhoza kuzindikira zinthu ndi zinthu monga koma anati tsopano musamamvetsere chiphunziso chake chifukwa iye samalondola misala kufotokoza kopanda khalidwe monga kumeneko kodi inu simukudziwa kuti ngati izo zili a ine si mneneri koma ngati mawu a mulungu ali woona iwo amabwera kwa mneneri mawu a ambuye anadza kwa aneneri iwo anali amene ankatanthauzira mawu kenako inu mwaona inu simu izo sizimveka bwino nkomwe ungobisala kuseri kwa chipembedzo china chaching'ono limodzi la masiku amenewo chidzaphwasuka ndi kukaumbika ndi kukaonongeka mu gehena koma mawu a mulungu adzakhalapo kwa nthawi zonse pa thandwe limenelo ine ndidzamangapo ziyembekezo zanga kwa nthawi zonse pa mawu a ambuye mulole chilichonse chimire ngati ndingatayenzanga aliyense china chilichonse ubwezi wanga uli mwa khristu ziyembekezo zanga sizinamangidwe penanso kuposa mawu a yesu ndi chilungamo pamene zonse pozungulira solo yanga zichoka ndiye iye ndi chiyembekezo changa chonse ndipokhalapo pamene futija inaphulika tsiku lina ndipo ine ndinaona ine ndinaganiza kuti ndafa ndinali ndi kumverera kwa mtendere ine ndinayang'ana pozungulira ndinaganiza chabwino ndi chimenechotu ndichabwino chanji chimene chipembedzo chinga ndichitire ndiye
bunga lingandichitira chabwino chanji ndiye ine ndidzanena kuti ndidzakayime kumeneko pa zeruzo za moto za mulungu kuti ndidzakaweruzidwe ndi mawu awa
ngakhale zingatitengere kuotchedwa ndi kupindidwa ndi kupotoledwa ndi kukhazulidwira pakati anthu ambiri koma ndikuyembekeza kuti ndikafikako ndikapeza chamkati chenichenicho kuchokera amenemo cha mawu a mulungu ndipo pamenepo ndikamangapo solo wakumuyaya uko nkulondola mulole mulungu ayike izo mʼmanja mwake ndi kupanga izo kukhala mwana womvera zingatheke bwanji munthu wotsogozedwa ndi mzimu woyera kumachita chinthu choterocho kapena mkazi wokhala ndi mzimu woyera kumachita zinthu ngati zimenezo ayi iye ndi woyera ndipo ngati moyo wake uli mwa inu ndi wofanana inu mudzakhala chimodzimodzi monga iye Israeli monga ife ankaganiza kuti chifukwa iwo ankachita bwino ndi mgwirizano wawo ndi ena kumeneko kunali kuvomereza kwa mulungu pa iye tsopano inu mukudziwa ife timaganiza zimenezo lero ine ndinayankhulana ndi amuna ena kuno osati kale ku hotelo masiku angapo apitawo amuna opambana mu magulu achipembedzo ndipo iwo anati kwa ine mulungu amatsimikizira kuti iye ali nafe bwanji ife tinakula chaka chatha mbale Branham ine ndayiwala kuti ndima 100 angati monga choncho ine ndinati uko sikuvomereza ngakhale kamodzi uko nkulondola uhule unakwera unachuluka chaka chatha pafupifupi 70% kodi zimenezo zinaonetsera kuti mulungu anali ndi uhule ndithudi mkangano umenewo si wabwino ayi inu simungathe kuchita zimenezo ayi bwana mulungu amayima ndi mawu ake munthu wina aliyense amayima ndi mawu ake ngati iye aliwoona mtima chabwino iwo ankaganiza chifukwa choti iwo anali ndi mgwirizano tsopano apa ife tilowa mphindi chabe pa nkhani za boma fuko lathu lakana mawu a mulungu imodzimodzi monga momwe Israeli anachitira iwo anawakana mawu a mulungu ndipo anthu awo ansembe awo ndi aneneri ndi zina zotero akunenera zabwino kwa iwo
ndipo iwo ife tingachite chiyani koma kulosera zalakwika chifukwa izo ndi zotsutsana ndi mawu
iye wathedwa fuko lathu lalikulu lokondedwa kutengera pa zotichirikira zathu za makolo athu kenako nkubwerera ku chimene iwo anali nacho kulondola ndithudi Israeli anali fuko lopambana yang'anani pa makolo awo koma mulungu sanawalekerere iwo mneneri wokalamba wadaza ameneyo ankaponyera mawu kwa iwo ndipo izo zinadzachitika ndendende momwe iye ananenera muwerenge mbiri yakale yanu apa ndipo mufufuze ngati izo sizolondola izo zinadzachitika ndendende basi momwe iye ananenera izo ndipo iye anawadzudzula iwo komabe iwo atema pamenepo ndipo ansembe oyera atavala zovala zoyera akuwaza izi ndipo samasuntha dzanja mbali iyi kapena mbali iyo chifukwa chinali china chake mbali iyi mwambo kapena china chake yesu anati inu ndi atate anu mdyerekezi ndipo ntchito zake inu mukuzichita iwo anamutenga iye ndipo anamuweruza iye ndipo anakamupachika iye pa mtengo ndipo anamupha iye kulondola ndendende mulungu anamukitsa iye kenanso inde bwana ayi iwo sakanatero ife sitikanamukhulupirira amosi lero ayi konse ndipo lero ife tapanga mgwirizano ife tili ndi chimene ife tikuchitcha lero ife timaganiza kuti ndikuvomereza kwa mulungu chifukwa mabungwe athu akukula ndipo chilichonse chikuyenda amene chikuyendera ife timaganiza kuti uko ndikuvomereza kwa mulungu pa izo inu mukudziwa iwo anajoinana ine ndikukhulupirira pafupifupi achiprotestanti 2 kapena 3 miliyoni owonjezera akatolika apita mamiliyoni angapo owonjezera mukuona iwo amaganiza kuti ndiko kuvomereza kwa mulungu iwowo pokhala akatolika achiprotestanti amaganiza kuti ndikuvomereza kwa mulungu iwowo kukhala achiprotestanti ndi zamkutu ndi utuchi wakasinja ndi phulusa la atomiki ndi mkwiye wa mulungu ukumangidwa kuti udzaphulike ndizo ndendende kulondola inu mundimvere ine ndikuwuzani inu mawu a Ambuye amen yang'anani pa ife yang'anani pa dziko lero yang'anani pa fuko lathu ife tajoinana ndi a UN muli chiyani imenemo gulu la opanda umulungu ndipo ife ndikulimba mtima kosalowa pemphero kuperekedwa misonkhano yathu isanayambike kodi ine sindinawerenge apa awiri angayende bwanji pokhapokha atagwirizana mulungu samachita kalikonse pokhapokha iye ataulula izo kwa ntchito ake aneneri
awira ngende bwanji kokaboka ngati adagwirizana pamene ife tikhala ndi achi Muhammadi Buda wosakhulupirira wopanda Mulungu wodzikonda china chilichonse mmenemo kuti mukuganiza inu mumaganiza kuti Mulungu angakhale mu china chake ngati chimenecho chabwino inu mukuti izo chabwino ife tili mugwirizano ndiwo ife tili ndi chitetezero chonse cha kumadzulo iwo anali nawo mafumu onse mowazungulira iwo kuti aziwatetezera koma mnenera ameneyo anati Mulungu adzakuonongani inu Mulungu yemweyo amene mukumutumikira adzakuonongani inu chifukwa cha kupusa kwanu iye angadzanene chinthu chomwecho mawa uno iye angadzafule kuchokera ku White House mpaka ku munda wosauka iye ndithudi angatero iye angadzawadzudzule iwo ndi mawu a Mulungu iye ndithudi angadzatero imeneyo ndiyo njira ya mneneri woona yang'aneni ife mipingo o ife ndi mpingo waukulu oyera wa Roma Katolika unenedwa mu Baibulo kuti ndi hule ife ndi mbada zakale za makolo mipingo ya chiprotestanti tonse adagwirizana pamodzi ndipo timatchedwa World Council of Churches achiwerewere a hule Baibulo linatero izo ndi ndendende chimene ilo linanena ndipo komabe ife timaganiza ndipo tsopano mipingo yonse ikupita pamodzi Bambo Collins mzanga wa ine mbale wochokera ku California kapena Arizona kumeneko anu Pete Elmer ine ndinati chabwino ine ndikuganiza ili mwapita ku mpingo wina wa ung'ono wa Methodist anati ine ndinatuluka amenemo pamene iwo anajoina Council of Churches kumtunda uko ine ndinati Mulungu akudalitseni ino inu mukuyandikira ufumu mbale inde bwana
depending upon the association Tane, with man.
Dalira mgirizano wa muna ni kifuzito chao chopangidwa ndi anthu. Ndikumasiya mawu a Mulungu. Chimene tikuchisowa ndi mneneri lero. Adzawaphulitse mawu amenewo kumeneko. Ndizo ndende. Iwo amakhala ndizo zitetezera pakati pawo pomwe ife tinajoina ife achipentekoste ndithudi tinajoina World Council of Churches chifukwa amenemo ife timakhala ndi chiyanjano ife tidzawawina iwo monga mzimayi akupita kubhala kuti akaledzere ndi mamuna wake kuti amuwinire iye kwa Mulungu zochuluka monga ngati mamuna akupita ndi mkazi ake masiku ano kubhala kuti akaledzere kuti akamuwinire iye kwa Mulungu zankutu muzidalikilana ndi kumene kuli mgerekezi pamene chilichonse chikukana mawu amenewo ine ndimadana nacho icho zimenezo zimandipangitsa ine kutsutsana ndi bunge lililonse chifukwa ilo limatsutsana ndi mawu zikuyenera kumupangitsa wokhulupirira aliyense kumamverera mwanjira imeneyo chabwino iwo amati koma kumbukirani ife tili ine ndili ndi gawo lalikulu mupepala wina wake wanditumizira ine kuchokera ku Arizona za mmene mbadwa yakuti ndi yakuti iyi tsiku lina anati Papa John wa 22 kapena chilichonse chimene amamutcha iye anali iye ndi mwamuna wabwino iye ndi munthu wekhaya amene anayamba wayankhulapo sakuyanjanitsa mipingo akatolika ndi achiprotestanti pamodzi anati izo mwina mwake zikhoza kusabera mmasiku athu koma zaka 15 kapena 20 zotsatira izo zidzakhala kuno ine ndinaganiza mnyamata iwe pokhala mbadwa iwe ukulosera ndipo sukudziwa izo nthawi yatha kuposa amene tikuganizira mwamuna amene analemba zimenezo kwa ine analemba pamwamba patsamba nthawi yatha kuposa amene tikuganizira iye anali akumvetsera matepi na yenso inde bwana iye anati nthawi yatha kuposa amene tikuganizira anati mbale Branham kodi inu simunanene izi zaka zapitazo ine ndinati ndithudi inde bwana izo zidzachitika chifukwa ndi mawu a Ambuye izo zikuyenera kutero ndithudi eya iwo anati chabwino bada woyera iyi kodi inu simukuganiza kuti iye akuyenera kudziwa china chake mochuluka kuposa zimenezo ayi bwana ngati iye wakana mawu a Mulungu muyang'ane mwa iwo monga choncho iye sangatero ine sindikusamala ndi mapapa angati aneneri ndi chilichonse chimene muli nacho pakati panu ngati inu mwachoka pa mawu inu mwachoka pa mawu uko mkulondola Mulungu angachitalitse bwanji chinthu choterocho ngati wakuakana mawu a Mulungu amenewo iye angadalitse bwanji chilichonse kupatula mawu ake china chake chimene chikutsutsana ndi mawu ake zingatheke bwanji kuti iye awakane iwo mungadalitse bwanji kansa imene ikukudyani inu inu mungadalitse bwanji waya wa magetsi umene waugwira inu kuti ndigwire ine ndipo ndiwotche ine imeneyo ingakhale misala Mulungu angadalitse bwanji chilichonse chimene chikutsutsana ndi mawu ake chotero bwererani ku mawu inu gulu lala liki ngati agaru onunkhiza vuto lanu ndi chiyani inu mumapita kunja kuno ndi kukagulitsa mafuru ana akubadwa chifukwa cha nyansi zachipere kuti muzikwera ndi kumazungulira mukhadiraki ina kapena china chake kapena nyumba ina yaikulu yaitali kwina kwake ndi chalisi chachikulu cha madola miliyoni ndi zinthu zonsezo monga zimenezo ndi kugulitsa mafuru ana akubadwa ndi kumachita manyazi ndi kuopa kuti mulalikire mawu a mulungu kwa wosonkhana anu ndi kuti kodi inu simukuzichitira nokha manyazi ndipo nkumadzitcha nokha wantchito mneneri wa mulungu kumagulitsa mafuru akubadwa anu chifukwa cha nyansi za mdziko inu mudzatulutsa chiyani chimodzimodzi monga Esau anachitira ndi cha manyazi bwanji ayi mulungu oyera amene amayang'anira mawu ake kuti aziwatsimikizira iwo sangadalitse china chake chimene chikutsutsana ndi mawu ake tsopano mvetserani ndikudziwa kuti nthawi yatha ndipo mwina mwake ndikhoza kukhala kuti ndikukutsamwitsirani inu kuimfa koma taonani ndikufuna ndikufunseni inu china chake zingatheke bwanji kuti mulungu oyera amene anayankhula mawu ake ndi kuti tsopano kumwamba ndi dziko lapansi zonse zidzapita koma iwo sadzapita osati mawu amodzi a iwo tsopano iye angatenge bwanji china chake chimene chikutsutsana ndi iwo ndipo nkuchidalitsa icho iye angakhoze bwanji kuchita zimenezo taonani iye amawatsimikizira iye mwini iye amawaonetsera mawu ake iye amanena chimene chili cholondola osati mawu membala tayang'anani pa mowabu mowabu anali ndi mawu ake nayenso mowabu israeli anali ndi mawu ake ndipo mowabu anali nawo maonekedwe a mulungu ndi mawu ake iwo ankapereka nsembe 7 ng'ombe zoyera pa maguwa 7 nambala yangwiro nsembe yangwiro ndiye pambali pa zimenezo iye ankatenga ana ankhosa 7 yankhula zakuti iwo ankakhulupirira mukudza kwa mwana wa mulungu ndipo ankakazipereka nsembe izo kumeneko ndi mabishopu akulu apamwambawo wolemekezeka onse ansembe awo onse ndi akulu ansembe china chilichonse amayima mozungulira mafumu awo ndi mapurezidenti ndi chilichonsecho ndipo ankapereka nsembe izi mwachipembedzo mmene iwo akanathera motsutsana ndi israeli ndipo uko kunali israeli kumusi kumeneku gulu laling'ono la zigawenga ankaoneka ngati koma israeli anali ndi chiyani mulungu anali mu msonkhano wawo iye anali kuzitsimikizira iye mwini kuti iye anali ndi iwo mukuona zinalibe kanthu ndi mbata zingati zimene iwo akanakhala nazo mapapa kapena chilichonsecho mulungu sangakhale ndi iwo mpaka iye anadzitsimikizira iye mwini ndi iwo ndipo nthawi zonse pamene iwo achoka pa mawu ake ndi kuwakana mawu ake zingatheke bwanji kuti iye akhale ndi iwo opanda zizindikiro za mulungu wa mmoyo pakati pawo mulungu angakhale bwanji pakati pa AUN pamene awiri sangayende wopanda kugwirizana tsopano taonani kuno pali Church of Christ wotchedwa wojoinana ndi achipentekoste apentekoste amati iwo amakhulupirira mukuyankhula malilime iwo amakhulupirira mu umboni wa mzimu woyera kuyankhula malilime iwo amanena kuti amakhulupirira mu ichi icho ndi chinacho iwo amakhulupirira mu zizindikiro ndi zodabwitsa Church of Christ chimawaseka iwo amati inu gulu la mbuli amenewa anali masiku amene anapita awiri angende banji limodzi pokhapokha adagwirizana ndipo iwo anakalumikizana pamodzi iwo akuchita chiyani iwo akufunafuna kutetezana kwa wina ndi mzake chokaniko kwa zinthu zoterozo chitetezero changa chili mwa Khristu ndi mu mawu ake pakuti mawu ake ndi iye mwini uko nkulondola palibepo zizindikiro za mulungu wa moyo ayi nkomwe chimene Yesu ananena ngati ine sindikuwaonetsera mawu ndiye musawakhulupirire iwo ngati mulungu sakuyankhula ndi kunenera kudzera mwa ine ndi kuyankhula kudzera mwa ine ndi kumachita kudzera mwa ine basi chimene mesiya akuyenera kudzachita ndiye musandikhulupirire ine ndiye munthu nkumanena kuti iye ndi mneneri wotumizidwa kuchokera kwa mulungu ndipo nkumakana mawu mulungu achitire chifundo chinthu choterocho mulungu angachite bwanji zoterozo muloleni ine ndifunse izi ndi pakali pano ine sindikudziwa kuti ndiliti limene ndidzayankhule nanu inu kenanso izo zikhoza kukhala kwa mulungu ine ndikungoyeka chakudya monga iye anandiwuzira ine m'masomphenya aja nthawi ija kuchiyika icho madengu inu mukhoza kundifunsa ine kodi Amosi anakhoza bwanji kuoneratu zimene zikanadzachitika kwa iwo bwanji izo zinkaoneka zabwino taonani tsopano taonani apa tsopano mvetserani mwachedu tsopano chifukwa izi zonse zili pa tepi ndipo izo zikupita izo zidzapita pa dziko lonse mukuona tsopano motani taonani apa anali Israeli maseminari awo anali abwino kuposa momwe iwo anayamba akhalirapo panali dali yense ankawasokoneza iwo Iwa anali ndizi pembezo zao zao. Panali bebali ensa amene ankati inu simunga mpembeze Yehova. Kazibidilirani ankati ero mafuga chikunjao. Kampembezeni ife tili ndi mgwirizano wina ndi nzake.
Nenera amene anaona kudutsa zimenezo. Mugona tomwecho nsone nelilero angaone kudutsa zimenezo. Mugona
kazibidilirani ndipo Israeli anati chabwino tiyeni tidye timwe ndipo tisangalale. Chotero iwo anabweretsa gulu pamodzi ndipo anawapangira tizikhutiriro tinatake ndi mabungwe zipembedzo ndi zinthu ndipo anazikonza izo zonse. Ndipo akazi awo ankangokhala muchisangalalo ndi tchimo kunja uko nyamata amatengedwa muchisangalalo ndi chilichonse atavala mwatheka atavala masiketi ang'onang'ono ooneka mwasirika ngati nomunaonapo zina za yawo mbiri yakale yawo ya masiku amenewo momwe iwo ankaonekera. Oh, pafupifupi magawo atatu kuipa kwake monga iwo akuchitira lero osati kwenikweni chonchobe chifukwa iwo sakanakwanitsa. Yeah. Ndipo momwe iwo ankachitira ndi kumapitirira monga choncho ndipo mafumu ndi ansembe ndi wina aliyense. Yesu anati mumakaononga nyumba zaka za masiye wonyenga inu. Iye ananena izo ndi zinthu zonse izi zimene iwo ankachita.
Nenera amene yatayima pamenepo wakuyang'ana pansi pa iro fuko limenero monga choncho zosadabwitsa mtima wake unasweka kuchoka mwa iye. Inde bwana.
Tsopano ili mukuti iye ankadziwa bwanji zimene zikanati zidzachitike. Zinatheka bwanji kuti iye anazoneratu izo. Motani izo zonse zinkaoneka bwino bwanji. Iwo ali ndi zambiri zoti adye. Iwo ali ndi zambiri zoti avale. Iwo ali ndi machariti awo akulu. Iwo akuchita bwino ndalama zafesedwa paliponse. Akusangalala madansi pa nsewu chivundi ndi china chilichonse kumangochitika ndipo chilichonse chikuyenda bwinobwino chimodzimodzi monga ngati America lero. Television ya dzaza ndi nthabala zonyasa akazi ovala mwatheka china chilichonse. Chilichonse chimene iwe ungachione ndi matope ndi tchimo. Iwe sukuswa kuyang'ana pa televisioni ungotsegula maso ako nkuyang'ana paliponse. Atsikana anyamata amuna akazi akusuta kumwa ayezedera amenewo kumadzitcha okha Khristu. Adyerekezi oyipa omadzitcha okha Methodist, Baptist, Presbyteria, Katolika ndi Pentecoste.
Zosadabwitsa izo zinaondetsa maso ake pamene iye ankang'ana uko nkulondola.
Izo zonse zimaoneka zabwino. Inu mukazipulumutsa bwanji zimenezo ngati ife titi tipange. Modani, modani, taonani apa chabwino. Ife tili miliyoni owonjezera. Ife nyumba zathu zili machalichi athu ndi akulu kwambiri. Ife tikuswekera kumanga machalichi atsopano chabwino. Ife tili ndalama zochuluka. Ife sitikudziwa choti tikita nazo izo bwanji. Ife tingomanga malaba mwamba mufukoni. Machalichi akulu amene alipo ndi athu ndipo ife tikadali nazobe ndalama zambiri. Kodi inu simukuganiza kuti Mulungu atidalitsa ife? Ayi, inu mwachoka pa mawu ake. Kutanthauza kuti Mulungu adzaononga izi. Inde aliyense wa iwo inu mukudziwa bwanji. Amosi, iwe unadziwa bwanji. Chimodzimodzi monga dokotala akamafufuza vuto pamene iye apeza nthenda imene ili pa odwalayo. Iye amadziwa choti achite. Iye amadziwa chimene odwalayo ali nacho. Iye amadziwa momwe icho chapitira patali ndipo iye amadziwa chimene chiti chichitike. Umo ndi mmene zimakhalira ndi mneneri. Mneneri woona pamene iye aona. Ine sitikusamala chimene inu mukuchita pamene iye aona tchimo likukula. Iyo ndi khansa yakudya ndipo iyo yalowa mkati kwambiri mwa Pentekoste ndi ena onse a iwo. Iyo singabwerenso. Iyo ili pa mulingo wapatali. Iwo aonongedwa.
Umo ndi mmene Amosi ankafufuzira vutolo. Iye ankalifufuza ilo ndi mawu a Mulungu. Umo ndi pomwe mneneri woona amafufuzira vuto ndipo amanena kwa akazi amenewo. Musadzayesere konse kudzapita ku chiweruzo ndi tsitsi lometa pamene inu mukudziwa bwinoko. Ndikuyankhula kwa amuna inu ena nonse a inu ndi alaliki inu mukukana mawu ndi kumakhala ndi maonekedwe a umulungu ndi kumajawena mabungwe kuti muizembe nkhaniyo.
Pamene inu mukudziwa bwino inu mumayang'ana pa mawu omwewo amene aneneri woona akanayang'ana. Zofufuzira za vutolo zinati, ifa, legana, Mwazi mwazi mwangado kodala. Iya madziwa vuto. Iya madziwa ntundu wazindikiro umene ilo limakhala nalo. Yanga nani pafuko lino. Pamene iwo unena kuti Pentecost wathedwa. Pamene iwo sangakulole nkomo iwe kuti ubere kuchalichi. Tifuka iwe umalalikira kwa akazi za 6 kilometa. Ipo Bible limadzudzura izo. Kuopa kuti iwe unena china chake chokhudza. Uno tsiku lina pamene ndinkapanga misonkhano ina, Roy Borders anali kugombera kumadzulo. Iwo anamubweretsa iye pamodzi, gulu la zitumiki, pafupifupi, ine ndikuganiza 40 kapena 50 aiwo. Kumene ine ndinali ndi msonkhano wopambana. Iwo anati, Bambo Borders, ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Anati, kodi ndizoona kuti Mbale Branham amagwiritsa ntchito dzina la Ambuye Yesu Kristu pobatiza? Bambo Borders, njonda yolemekezeka kwambiri, monga inu mukumudziwira Mbale Borders kuno. Iye anati, mabwana, iye anati, Mbale Branham, pamene iye ali kunja kumisonkhano, kunja ichi, anati, iye samalalikira, iye amangopitirira ndi kumawapempherera odwala anu. Izo ndi pafupifupi zimene iye amachita. Anati, izo si zimene ine ndinakufunsani inu, wa Presbyterian. Iye amatero! Sopano, iye anati ndimatero, iye akudziwa. Anati, kodi iye amabatiza mudzina la Yesu Kristu? Iye anati, inde, mumpingo wake omwe. Amenewo ndi malo okhawo kumene iye amabatiza, mumpingo wake omwe. Iye anati, ndi zimene zotu, ndizo zonse zimene ndimafuna kuti ndidziwe. Ife sitikumufuna iye, ife sitikufuna mpatuko omenewo pakati pa anthu athu. Ndipo tsiku lina, pamene mzanga wabwino, Ed Dalton, analandira kalata kuchokera ku mpingo wa Baptist. Iye anati, ife takuchotsa iwe ku chanjano cha Baptist. Chifukwa iwe wajoina mu mpatuko wa kubatizidwa mu dzina la Yesu. Ine ndimakonda kuima ndi Paulo, muchimene dziko limachitcha mpatuko, umo ndimene ndimamupembedzera Mulungu, chifukwa iwo ndi mawu ake. Inde bwana, eya, ndithudi. Dokotala amafufuza vutolo. Iye amaona pamene ilo lili. Mneneri woona amafufuza vutolo ndi mawu. Iye amatani, dokotala amafufuza vutolo. Ndi zizindikiro. Kulondola uko, iye amangana pa zizindikiro, ndipo amaona vutolo limene lili ndi odwalayo. Iye amaona momwe ilo lapitira patali, ndipo amati palibe chimene chingachitike. Ndipo mneneri woona amatenga mawu a Mulungu ndipo amafufuza mavutowo. Amaponyera mankhwala amenemo. Ndipo anthu amawaponyeranso iwo pa nkhope yake. Nchiyani chiri chichitike? Wonangeka ndizo zonse okonda zosangalatsa gulu lodzaza chidziko lotchedwa chinyengo, koma imeneyo ndiyo njira ya mneneri woona. Mukuona? Oh my. Iye amawaona matendawo. Iye anaona kuti iwo anachoka pa mawu. Iye anawaona mawu. Ndipo iye akadziwa zotsatira zimene zinkabwera. Iye anaona chisangalalo chimene iwo ankakhalamo. Anaona momwe akadza amenewo ankachitira. Iye anaona momwe ansembe amenewo ankachitira. Momwe iwo anachokera kukupembedza kuona kwa Mulungu. Ndi zinthu monga zimenezo. Pamenepo iye anali ndi yankho. Iye anati, Mulungu amene inu mumadzinenera kuti mudzamutumikira, adzakuonongani inu. Bwanji, inu simunasungidwe ndi malamulo anga. Ndipo komabe, iwo ankaganiza kuti iwo anali atawasunga. Kodi ine sindinawerenge kumene zimenezo apa? Ndime ya 2, ya 4, mutu wa 2, ndime ya 4. Chifukwa ine, ndinakusankhani inu kudzakhala mwamabanja onse apa dziko lapansi. Ine ndinakusankhani inu. Ndipo komabe, inu mukukana kuyenda mu malamulo anga. Inu mukuganiza, mneneri wang'ono uyo wadazatema pamenepo ndinte kuzayimvi zimenezo ukuyenda maso ake mote wothanima akuyankhula kwa gulu la ansembe limenelo ndi zinthu. Ndipo anati, Mulungu amene wonyenga inu mukuchita ngati mukumutumikira, Mulungu yemweyo adzakuonongani inu. Inu mukuganiza kuti iye akanapeza mgwirizano? Ha, iye anati, oh my, iye muyeseni iye lero, ndipo muone ngati iye angatero. Ayi, koma iye anatani, imeneyo ndiyo njira ya nineri woona. Iye anali ndi mawu, iye ankadziwa chimene iwe anali. Monga Mikaya wakale, kandalali ng'ono lija limene ndinalidalitsa, ndinawadutsa ena iwo, mamini tiangapo apitawo, chifukwa ndimathamangitsa nthawi. Koma Mikaya, amene iye anayima pamaso pa Ahabu, iye anawayang'ana pa iwo, iye ankawadziwa mawu. Mikaya amayankhula mawu kwa iwo.
Bwanji,
Mikaya anaweruza masomphenya ake, chiphunziso chake ndi mawu a Mulungu. Ndipo iye anaona kuti chiphunziso chake ndi mawu zinali zofanana. Chifukwa mawu ananena kuti iye akanadzamutemberera Ahabu, ndipo iye adzapangitsa galu kuti anyambite magazi ake. Ichimene mawa nanena. Chotero Mikaya anati ndi masompenya. Ndizo iye anati mneneri. Onani chimene mawa amabwerera kwa ine. Ndipo iye anapemphera. Oh Ambuye Mulungu, kodi ine ndichite chiyani? Kodi ine ndinene chiyani kugulu ili lala liki ayima apa? Apa pali mabunge onse. Aliyense mdziko wasonkhana monditsutsa ine Ambuye. Apa ine ndikuyima pamaso pa mfumu. Kodi ine ndinene chiyani?
Ndipo iye analowa mmasompenya. Anati, pitani kumeneko.
Kazi bidani!
Nati, koma ile ndinaona Israeli, adamazikana ngati nkhosa zopanda mbusa. Eya, ameneyo, mkulu woyang'anira dera ameneyo, anapita ndipo anakamumenya iye pakamwa. Ndipo anati, ndikuti kumene mawu a Mulungu, mzimu wa Mulungu unapita, pamene iwo unandichokera ine. Kuchoka mwa iye. Mukudziwa chimene Mulungu ananena, iye anamulola ngerekezi kupita pansi. Anakalowa pakati pawo, chifukwa iwo anali atachoka pa mawu kuyamba ndi kuyamba. Bible linati ngati iwo sangakhupirire mawu, iye akanadzawapatsa iwo chinyengo cha ukali. Kuti akakhupirire bodza ndipo adzaonongedwa nalo ilo. Ndizo ndendende chimene mabungwe awa ndi anthu afuko linakuchita lero. Umakhupirira bodza. Kuda onengedwe nalo ilo. Pakuti palibepo dzina lina loperekedwa pansi pakumwamba limene inu mungapulumutsidwe nalo. Kufuletsa, mabungwe, zina zotero. Inde. Sopano, kodi ena onsewa, kodi aneneli ena onsewa, ankangana pachiyani, iwo anala aneneli, inde bwana, iwo anala aneneli, koma ngati iwo akanayima, ndi kufufuza ulosi wawo, ndi mawu. Ngati Methodist akanayima lero, ndi kufufuza ulosi wawo, iwo sibwenzi adamukonkha munthu wina mkomwe, iwo akanalandira mzimu woyera. Iwa kanambatiza aliyense pomumiza mudzina la Yesu Kristu. Ngati Assemblies of God anga imelero ndikuyangana pa ulosi wawo, iwa angakhoza kubwerera kumawu. Ngati awareness lero anga ime ndikufufuza ulosi wawo, iwa angakhoza kubwerera kumawu. Koma inu mwaona, ngati anenera amenewo akanayima ndikufufuza uneneri wawo, iwa analingalira. Iwa anati, ilo ndilatu, yotero ife tipita uko kuramo tigiliyati. Ndipo tikalitenga ilo, chifukwa ilo ndilatu. Yosha analipereka ilo kwa ife. Koma Mikaya anati zimenezo zikuoneka za nzeru. Koma ndicho zimene izo zili. Inu simukuswa kulingalira. Inu mukufuna kuti mukhulupirire zimene Mulungu ananena. Musamalingalire kalikonse. Nanga bwanji ngati Abrahamu akanalingalira. Kodi iye akanachoka mdziko lake, iye akanakhala bwanji wa usungu wa zaka 100 akuperekabe matamando kwa Mulungu. Ndipo iwo adzakhala ndi mwana ndi Sala. Ndipo iye wana inte. Chotsani iba kulingalira. Inu mungo kurubidira. Inu mumalola ngerekeza zikuzani inu. Inu mukudziwa. Mbale Branamu sika antu koma wachi nyengo. Sobano. Ine sobano ndikudigirira. Mundilole ndione ngati iye ali. Iye nituone ngati iye akuphunzitsa molondola. Mundilole ndibwerere ku Baibulo. Musati. Musapiteko. Iye sanga kuloleni inu kuti muchite zimenezo. Ai ai. Mugona, kuma iya zani na jina jake choipa chokudza ine. Chimene iye akhoza kukhala ndi ufulu otero. Ndiye inu, kumango bidilira, kumamvera zimenezo. Ima, ndikuyamba kulingalira. Eya, iye samenera kuchita ichi. Iye samenera kuchita icho. Inu, mukamba kumandiyang'ana ine, chabwino. Inu mudzango pesa zambiri. Ndipo inu, mukanayamba kuyang'ana pa Ambuye Yesu. Inu mukhoza kupeza poso churuka. Muyang'ane pa iye, nini tichabe. Ine ndikuyikana aliyense wa inu kukhala mtumiki. Tsopano ife tiwala kuti iye anakhalapo pa dziko lapansi. Apa pali nyamata amene watsimikiziridwa fuko lonse kuti iye ndi mwana wobadwira pa thengo. Amayi ake anambala iye iwo ndi abambo ake asanakwatirane. Izo zinatsimikizidwa. Tsopano iwo sakupita kumawu namwala adzayima. Iwo akungopita kuzimene iwo akumva mwaona. Mwana wapathengo, kodi iwo sana muze iye kuti iye anabadwa mutchimo, ndipo amayesera kuwaphunzitsa iwo, ine mugona, ndipo ranganani pa zimene iwe ankachita, iye ndithuli anali kuwung'amba mpingo uliwonse umene unalipo mdziko, kodi zinali choncho, mabungwe, china chili chonse, ndipo iye anali chiyani, basi nyamata wina wokula kwambiri akuyendayenda monga choncho, nyamata wang'ono, wopanda chipembedzo, ndiwuzeni ine kuti iwe ndi wampingo uti. Abambo wako dingani, iwa kuti Yosefe si abambo wako. Yosefe si abambo wanga, iya kananena. Abambo wako dingani, Mulungu ndi abambo wanga. Chabwino, iwe wotengeka, izo ndindende chimene iwe uwe. Iwe bokala munthu ndipo kunena kuti Mulungu ndi alate yako. Ngati iwo akanafufuza izo ndi mawu. Hallelujah. Kodi inu simukuona chiyani? Mawu anali woti asandulika thupi. Iwo sana fufuza masompenya awo ndi mawu. Izimenezo tu.
That's what's the matter today.
Ndilo limene lili vuto lero. Inu simufufuza masomphenya anu ndi a wanu, uneneri wanu ndi chiphunzitso chanu ndi mawu a Mulungu. Wina wake akamayesera kuti akuwuzeni inu choonadi, kenako inu mumawataya iwo chimodzimodzi basi, monga Amosi akanachitira. Amosi anachitira, inu mukuchita chinthu chomwechomwecho. Tsopano taonani apa, iye ali muchochitika ichi. Tsopano, inu mukanamuweruza iye mwina mwake, uko kulondola. Ngati inu mukanati musabwerere ku mawu, iwe akuchita chimodzimodzi. Iwa kumuweruza iye lero. Nanga banji ngati akazi inu, apa ndi apa, eya. Nchifuwa jiani inu, simu kufufuza maringaliro anu, watsitsiranu lometa ndi mawu. Ndikuona chimene iwa manena, mukuona. Chifukwa jiani inu simu jida zintu zimenezo. Chifukwa jiani inu simu kufuza ubatizo wanu wa atate mwana nzimu oyera. Utatu wabodza umenewo. Umachedwa jomwecho. Umene sika antu mziko kuma maudindo atatu amulungu mozi. Maudindo, karibe zina la atate. Karibe bo chintu jotero chonga zina atate mwana nzimu oyera. Zina la atate mwana nzimu oyera. Limene lili ambuye Yesu Kristu. Ubimenu ubatizo wanu ndi mwame aliense mu Baibulo wana batizidwira. Ngati munga wapime maringaliro anu ndi mawu, inu mukhoza kubwerera ndipo munga dzabatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Izo ndi zimene Paulo anawawuza iwo kuti achite. Ndipo anati, ngati wina aliyense angaphunzitsa chilichonse chosiyana, musiyeni iye akhale wotembereredwa. Ngakhale ngati ngero angatsike pansi. Inu mukudziwa nthawi zambiri, angero amatsika pansi. Mnyamata, momwe Pentecoste imadyera zimenezo. Nanga bwanji pamene Martin Woyera anayimirira pamenepo, ndipo apa panema munthu wankulu wowala pamaso pake. Mwamuna amene anabatizidwa mu dzina la Yesu, amene ankakhulupirira mwa Mzimu Woyera, ndipo anasunga mawu, ndipo achiroma nkumamupitikitsira panja iye, ndi kumachita chilichonse kwa iye. Yesu era kumupatsa iye nthano zawo ndi ziphunzitso zopangidwa ndi munthu. Mwamuna ameneyo anayima pa mawu. Siku lina mu mphamvu yake, adyerekeza ankabwera kwa iye ndi kudzayesera kuyankhula ndi iye. Iye sankapereka chidwi kwa iwo. Siku lina Satana anabwera monga choncho ngati Kristu atavekedwa kolona, atavala masilipasi agolide. Anayima pamenepo ndipo anati, iwe usa malawi a moto momuzungulira iye. Anati, kodi iwe sukundizindikira ine Martin? Ine ndi Ambuye wako, undipembedze ine. Martin anamuyang'ana iye palichina chake cholakwika pamenepo. Iye anati, Martin, kodi iwe sukundizindikira ine? Anati, ine ndi Ambuye ndi mpulumutsi wako. Anati, ndipembedze ine. Iye ananena zimenezo katatu. Ndipo Martin anayang'ana pozungulira. Iye anaona Kristu adzavekedwa kolona ndi anthu ake. Pakudza, iye samadzavala masilipasi agolide. Iye anati, ndichokera ine Satana. Mnyamata, kodi a Pentecoste saka nadya zimenezo? Mnyamata, ngero wowala kwambiri. Mzimayi uja anabwera kumeneko, Chicago, kumene ndi kupita. Anati, mbale Branham, atumiki uko anati, ngati mngero wa Ambuye anakuwuzani inu kuti muzibatiza mu dzina la Yesu, iwo akanavomera izo. Koma kodi limenelo ndili ngaliro lanu? Ine ndinati, ngati ngero wa Ambuye akananena chilichonse chotsutsana ndi iwo, sakanakhala ngero wa Ambuye. Mugona, ngati ngero aliyense anena chilichonse chimene chili chotsutsana ndi mawu awa, mulole icho chikhale bodza. Ndipo ngati munthu akuwuzani inu, wanthenga wochokera kwa Mulungu, anena kuti iye akuchokera kwa Mulungu, ndipo nkumakuwuzani inu, ndi zolondola kubatizidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Musiyeni iye akhale wabodza. Ngati munthu angakuwuzeni inu, izo ndi zabwino kuti inu muzimeta tsitsi ndi zinthu ngati zimenezo kuti inu mubwerera muzivala chipewa muchalichi ngati chophimba kuti chikhale chophimba, mulole iye akhale wabodza. Mawu a Mulungu ali choonadi, chilichonse ke zinthu izi chimene chikutsutsana ndi mawu, muchisiye icho chikhale bodza. Iwo ndi mawu, ndi choonadi. Iwo adzayima. Chifukwa chake Mikaya ankadziwira kuti uneneri wake unachokera kwa Mulungu, chifukwa iwo unali ndi mawu a Mulungu. Inde Bwana, masomphenya ake anakula chimodzimodzi monga mawu a Mulungu. Oh, ngati Amosi akanakhala pano, iye akanakhala ndi mawu uko nkulondola. Koma inu mwaona, vula ndi chiyani lero ndi ife? Icho zili ngati zikuchokera kwa iwo, ine ndikukonzekera kuti nditseke. Vula lomwe tili nalo lili ngati lomwe iwo anali nalo. Iwo anali ataphunzitsidwa kuchoka pa maziko. Yesu anati, mwapanga mawu a Mulungu kukhala opanda mphamvu ndi miyambo yanu ndi ubatizo wabodza umenewo. Chizindikiro chabodza chija chakulandira Mzimu Woyera. Ena iwo anati, mugirane chanza. Ena iwo anati, yankhulani malilime. Ine ndamvapo adyerekeza kuyankhula ndi malilime ndi kugirana chanza aponso. Inde Bwana, kopanda chizindikiro cha iwo. Tsopano, zinthu zonsezi monga zimenezo zinthu zonsezo mwaona inu mumachoka pa mawu a Mulungu kuti mukaphunzitse miyambo imeneyo uko nkulondola sopano iye akanenera kukutengerani inu kubwerera ku mawu koma ife tili aphunzitsi athu lero awaphunzitsa anthu kuchoka pa maziko a mawu a Mulungu. Sopano mvetserani matcheru, izo ndi zimene iwo anachita kumeneko. Izo ndi zimene Amosi ankawawuza iwo. Mulungu amene mumanena kuti mumamudziwa, iye ndiye mweyo amene adzakuonongeni inu. Sopano, ife tawaphunzitsa iwo kuchoka kuchiyani maziko a chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kwa Atate a Pentecoste. Eya, Baibulo. Aphunzitsa purgatorio yabodza. Aphunzitsa ubatizo wabodza, chilichonse chabodza, kulekanitsa kuchapa chiyambi. Ine simukukhulupirira izo, bwererani ku Baibulo, ndipo mutenge purgatorio yanu, ndipo mutenge Atate Mwana Mzimu Woyera wanu, ndi kukonkha ndi zinthu zonsezo, ndipo mubwerere ndi kukaona ngati izo ndi mwamalemba, njira yake ndi imeneyo. Phufuzani ngati izo zili pa maziko, mukuona? Iwo achokapo pa maziko. Zimene Paulo ananena kuti Baibulo limanena kuti kuti mpingo wa Mulungu unayambitsidwa pa chiphunzitso cha atumwi ndi aneneri. Aneneri ndi atumwi akuyenera kukhala amodzi ndithudi. Chiyani? Ife tinachoka pa maziko amenewa amawu kupita ku maziko achipembedzo. Mvetserani tsopano ine ndikutseka muvale chothandizira kumvera chanu cha uzimu. Mvetserani, ife tachoka pa maziko a mawu ndipo tili pa maziko a chipembedzo. Ine ndingakhale motalika bwanji pa zimenezo maola atatu ena. Tachoka pa maziko a mawu tapita ku maziko a zosangalatsa za mdziko chidziko, makhalidwe oyipa kukawira mu mpingo, kuchoka ku mawu kupita ku tizikhulupiriro. Zimenezo zingatitengere ine masabata atatu kuti ndilalikire zimenezo. Mwatheka, ndemanga folo zimenezo pamenepo. Kuchoka ku mawu kupita ku chipembedzo. Mawu a chipembedzo. Mwansanga pamene a mpingo wapanga bungwe, iwo makhala kuti wachoka pa mawu pomwepo. Palibepo koma chinthu chimodzi. Bwererani kumene izo zinachoka, ndipo mupite kachiwiri. Bwererani ku mawu. Uko mkulondola. Lapana amatanthauza kupita, kubwerera, kuyang'ana kochokera. Inu mukupita njira yolakwika. Chabwino. Chipembedzo cha zosangalatsa. Chipembedzo cha kuma maziko. Ine ndikutanthauza chisangalalo. Maziko a chidziko. Maziko a tizikhulupiriro. Ndi zonsezo pamodzi. Zinabereka chivundi cha makhalidwe oyipa. Chivundi cha uzimu. Iye pokhala aneneri woona. Iye amatha kuona mwa ife ndendende basi chimene iye anaona mwa iwo. Ngati iye akanakhala kuti wayima pano pa nsanja iyi lero. Ndipo ine ndikanati, Bale Amosi, mneneri wamkulu wa Mulungu, iwe wopanda mantha, bwera kuno ndipo udzatenge malo anga. Iye akanalalikira mawu awa. Iye akanatero, iye ndi mneneri. Chabwino. Iye akanalalikira iwo ndendende basi chimene iwo analembedwera. Chimodzimodzi basi chimene ife tikunena tsopano. Chabwino. Iye akanakhala akuona mwa iwo chimene iye akuona mwa ife kuvunda kwa makhalidwe. Tangoonani abwenzi, ndi angati muno mutchalichi chapanochi pano tsopano akuona kuti dziko lili mukuvunda kwa makhalidwe bwanji. Ife tikudziwa izo zili. Chafuna ndi chiyani? Izo zachoka pa mawu kulondola. Chabwino. Amosi sanalinene boma. Kodi inu munamuzindikira iye apa pamene inu mukawerenga izo mukapita ku nyumba? Iye sanalinene boma. Iye anaunena mpingo chifukwa chosankha boma loterolo. Inu andale, ndiloleni ine ndilole izo zipere mwa inu mwa kanthawi kuno ndi kuzungulira dziko kumene izo ziti zidzapite. Mpingo unasankha chinthu choterocho ngati Yeroboamu. Ndikudabwa ngati inu ife sitinapange pafupifupi chinthu chomwecho. Tiyenjirenye kuti ilo ndi boma labwino. Boma silingamange nyumba pa thanthwe pamene anthu akumanga nyumba pa mchenga. Lingatero ilo musanena kuti boma lathu ndinuyo fuko ndi anthu. Zingatheka bwanji ife? Mtumiki ananena kwa ine anati, Mbale Branham anati, onani. Ine ndikudziwa inu mukulondola pa iwo, koma anati, ngati ine ndingalalikire iwo, chipembedzo changa chikhoza kundithamangitsa ine. Anthu anga akhoza kundichotsa mpingo. Anati, ine sindidzalalikiranso laliki wina. Ine ndinati, lalikira iwo muli monse.
Inde bwana. Iwo ndi mawu a Mulungu. Inu muli ndi udindo. Ngati ndinu mneneri wa Mulungu wona. Mudzakhala ndi mawu. Ngati ayi, inu mudzakhala ndi chipembedzo chanu. Zimatengera kumene mukuchokera.
No sir, we can't.
Naonani. Ayi bwana. Ife sitingamange. Boma sitingamange nyumba pa thanthwe lolimba. Pamene anthu akuvolera nyumba yachisangalalo pa mchenga woti timira. Naonani chimene ife tikuchifuna. Tiyeni tingotenga miniti tsopano. Ine ndikudalira kuti sindikukutopetsani inu. Koma tiyeni tione chimene ife tikuchifuna. Miniti chabe. Ine sindingayidutse ndemanga iye. Tolemba ichi. Naonani chimene ife tikuchifuna. Yang'anani pa television yathu. Ndizo zimene ife tikuzifuna. Ife tikufuna ena azitsudzo awa ime pamenepo ndi kubweretsapo mtundu wonse wa nthabwala ndipo ife timakhala ku nyumba kujomba ku msonkhano wa mapemphero a lachitatu usiku. Kapena mlaliki kumaliza mwachangu kuti mupite ndi kukaonera izo. Wachiwerewere wina wakale wodetsedwa wokwatira ka 5 kapena ka 6. Kumakamba nthabwala zonyansa wovala mwachigololo ndi kumapitilira monga chilichonse ndipo inu mumakonda zimenezo mwabwinoko kuposa momwe mumakondera nyumba ya Mulungu. Izo zimaonetsera mtundu wa mzimu umene uli mwa inu. Ife timaloleza, ife anthu, ngati anthu a fuko lino angalembe makalata ku boma lathu, tinene kuti pangakhale makalata 100 million akulukira ku boma limenelo. Letsani maprogramu onyansa amenewo. Iwo akanayenera kuchita zimenezo. Ife ndi anthu. Koma ife anthu tikufuna nyansi. Chotero, izo ndi zimene ife timazipeza.
Look at the radio program.
Tayang'anani pa pologalamu ya wairesi. Oh, my. Atembenuza thanthwe la mibado kukhala gwedemula. Mtanda wakale wolimba kukhala katungwe. Gwedemula ndiyo. Mtanda wakale wolimba. Yeah, ndi tudi. Pama wairesi athu. Television. Zonse za anatenga kuno. Osati kale kwambiri. Zingwe zimenezo, atsika nangona amenewo. Chiri chonse chima khalire oipa basi, momwe iwanga khalire. Izo zimene ife timazikonda. Izo zikuthandizidwa ndi chiyani? Mowa, kachasu, ndudu, ndalama za fuko. Modiwa amachita chiyani? Amatenga ndalama zawo za msonkho. Zimene zimayenera kupita kuboma ngati msonkho. Ndikukalipirira mapologalamu aumve onyasa amene iwo awayika. Hali pente kwa shte saa mkwafuna kumabida kumakane maazi tunza au vya meneo. Onyasa pamele iwo akukala ndima sewero otero. Ngeregeza naika imozi baino. Anazaika television nyumba mwanu. Jira ya neneri wawona ndi ovuta kwa mbiri. Kumatia nitikale ndi joona adi. Inde bwana. Tanga na nipaziko nkwa nizatu. Agaza rema pamenepo. Dindudu mzanjarao. Yeze beri wango na aliense mziko. Ine ndinapita ku sikulina ndinaona chinthu cha chirendo. Panali mzimai wina amene anabwera ku sukulu kunja uko kuti akatenge ana. Pamene ine ndinapita kukawatenga iwo amene sanavale kabudula ndipo iko kuli nyengo yachisanu. Aliyense wa iwo ali ndi ndudu. Mwansanga iwo akangofika kumeneko ndikuima. Iwo amakhala alibe ndudu. Iwo amayiatsa iyo mwachangu ndipo mukuona momwe ine ndikupitilira atayeka dzanja limenelo panja pachitseko. Monga chonchi, ndi ndudu mdzanja lake. Ndipo iwe ukanena china chake cha izo, oh, iwe amaphulika. Ndi thudi. Iwe ukanena china chake cha Rick kapena Elvis, kapena mmodzi wa iwo kunja kumeneko, iwe akhoza kukombera iwe. Ndipo boma likhoza kuwayikira iwo kumbuyo, chifukwa iwo ndi azaka za Martini basi. Oh, izo zili bwino. Iwo losana mvetsetse. Iwo ndi azaka za Martini. Zisiyeni izo. Sopano inu mukuona chimene neneri wona amatanthauza. Njira yake. Tawawoneni olota zonyasa awa mipingo. Bizi pembedzo zawo. Iwa angakuombere iwe kunsana. Chintu chokhacho chimene chimawaletsa iwo kuti asachite izo ndi chifundo cha Mulungu. Mpaka uthenga utatuluka. Yerekeza angakuphe iwe ngati iye angathe kuchita izo. Kulondola. Koma uthenga ukenera upite. Ine Ambuye ndidzabwezeretsa. Uko nkulondola. Ine ndiwokhoza mamiyala iyi. Kudzutsa iyo. Uko nkulondola. Chabwino. Muonetsera makanema mwathu. Zikwangwani zathu, ochimwa athu okonda zosangalatsa, akudzitcha okha Khristu. Anthu amene amadzitcha okha Khristu, okonda zosangalatsa, ofuna zisiliro, akazi, ovala mopanda khalidwe, amuna kumayang'ana pa iwo, mawalizira miruzu iwo, madzitcha okha Khristu, mapita kunja, bwanji, iwo mpakali, Iwo mpaka ali ndi chinthu chachikulu mu Florida, California. Mwakuti iwo ali ndi magulu akulu tsopano. Amuna onse amasonkhana pamodzi ndipo amabonyera makiyi awo mkati. Ndipo akazi amapita ndi kukatenga mmodzi wa makiyiwo kuchokera mmenemo. Ndipo aliyense amene ali amamutenga kukhala mkazi wa ku nyumba. Iwo amakakhala kwa sabata kenako nkubwereranso kudzaponya kiyi makiyiwo kachiwiri. Mukuona ndi magulu ana obadira pathengo ndi china chilichonse. Ngumba imadya nkumba, galu amadya galu. Chavula ndi chiyani? Ndi chifukwa chakuti iwo awasiya mawu. Iwo sakudziwa chimene makhalidwe abwino chimatanthauza. Kunja kuno anavala yaing'ono dresi yakale yothina ndi zinthu monga zimenezo. Ndipo amuna kumawasilira iwo ndipo kumaganiza kuti iwo akuoneka bwino. Inu mukhoza kukhala kuti simunachite chilichonse cholakwika Mulungu, koma undilole ndikuuza iwe china chake ndiwe chida cha mgerekezi. Ndipo pampando wachiweruzo pakuti atero Ambuye udzayankha chifukwa chochita chigololo. Ndipo solo yako idzakhala itapita. Iwe umadziwa bwinoko, iwe kudziwa izo tsopano muli monse. Londola kachitide kathu konse kaipa ndipo kavunda ndi anthu athu chimene iwo akufuna. Monga mamuna wabwino wa pa nyumba chabwino, ngati mamunayo anali mamuna wabwino wa pa nyumba nkumatinena boma lanu. Izo ndi zimene zikuwatumiza anyamata athu kunja uko ndi kumakapanga utuchi wa akasinja kuchokera mwa iwo. Londola chifukwa cha chivundi chathu chomwe, ngati ife tiwakonda Ambuye ndi kumawatumikira Ambuye ndipo kuvotera boma loyenera ndi china chilichonse. Iwo angakhale malo opambana uko nkulondola, ife sibwenzi ndi kumakhala ndi nkhondo ayi. Mulungu ndipo thawirapo pathu ndi mphamvu. Watumiza anyamata athu uko ndi kukawapha iwo ndi kuwacheka iwo ndi china chilichonse, ndi chifukwa chakuti zochita zathu zomwe zapangitsa izo kuti zichitike. Mulungu ananena chomwecho mu Baibulo, ndipo iye samasintha. Iye ndi yemweyo basi. Ndizoswa za anthu anu. Monga bambo wabwino wa pa nyumba, nanga bwanji ngati iye ali bambo wabwino? Iye amafuna azichita zabwino. Iye amafuna azimukhalira moyo Mulungu. Ndipo iye ali ndi banja la chisangalalo, banja lokonda makhalidwe oyipa. Mwamuna angachite chiyani pamene mkazi wake amafuna azivala akabudula ndi kumavala zovala zoneka mogonana, ndipo kumapita kunja ndi kumakachita ngati Yezebeli, ana ake akazi ndi ana ake onse ndi onse aiwo, dati wake, nyamata wake wang'ono amene iye anamulera ndi kumamukonda ndi kumusisita ndi kumupsopsona ndi kukamuyika pa bedi ndi kumupempherera iye. Imirira ndi kuti mdala wanga wapenga. Zonse zimene iye amaziganizira ndi Baibulo. Bamba ameneyo angachite chiyani ndi banja lake? Ndiyo chinthu chomwecho mu boma lathu za anthu ake kuno. Musamati boma likulakwitsa. Muzinena gulu ili la mipingo yobwerera mbuyo likulakwitsa chifukwa choyika zinthu zoterozo mu ndale zawo monga iwo ali nazo. Iwo akuzifuna izo ndi chifukwa chake iwo amavotera izo, ndipo ndi chifukwa chake iwo ali nazo izo, ndipo ndi chifukwa chake chiweruzo cha Mulungu chili pa iwo, ndipo iwo adzakolola zimene anabzala. Iwo akufetsa tsopano, ndipo iwo adzakolola nthawi ina. Penyani, oh, ife takanthidwa ndi misala. Oh, yeah. Tikuyesetsa kuti tigule njira yathu kukalowa mu Russia. Tikuyesetsa kugula njira yathu ndi chikomunisi. Tiyesetsa kutero. Banji, ndalama, simungakhoze kugula mphatso izi za Mulungu. Panali nyamata Simoni. Nayesera kuti achite izo tsiku lina. Ndipo Petro anati, iwe udzafa ndi ndalama zakozo. Ife tikuchita gawo la Simoni wa nyanga, kuyesera kugula mphatso ya Mulungu. Bwererani ku mawu, bwererani kwa Mulungu, bwererani kwa Kristu. Ndiye musamada ndaule za chikominsi. Ife timuvotera munthu oyenera. Ife tikhala ndi munthu wina ngati Abraham Lincoln, George Washington, wina waka amene anali mwamuna weniweni. Musamati boma likulakwitsa kumeneko. Muzidzinena nokha kuti mukulakwitsa. Izo ndi zimene Amosi akananena. Ndipo izo ndi zimene neneri woona wa Mulungu aliyense anganene, ngati iye akuwadziwa mawu a Mulungu. Ngati iye ali neneri woona, iye amadziwa mawu chifukwa iwo amabwera kwa iye. Israeli mumgwirizano wawo ndi mdani wawo wopangidwa. Choyamba, iwo ankenera kuchoka ku mawu a Mulungu. Iwo asanapange mgwirizano ndi mdani wawo. Ndipo tisanapange konse mgwirizano ndi adani athu ndi zinthu, ife tikuyenera kuchoka ku mawu a Mulungu. Chimodzimodzi tsopano, mulowa la Roma zilamulira bwanji ife kuchita zimenezo nthawi zonse iye watenga boma iye akutenga malo iye wawatenga anthu tsopano iye akutenga mipingo kodi ife tikuchita chiyani tangokhala chete magwirizana ndi iwo izo sizipanga kusana kulikonse kaya izo ndi njira iyi kapena njira iyo izo zonse ndi mulungu muli monse inu osauka omvetsa chisoni obwerera mbuyo otchedwa aneneri chela kuika ndi chiyani ndi inu iwo sakuwadziwa mawu okhudza mulungu ndi zinthu izi iwo samawerenga mawu iwo samazindikira iwo amati chikominisi chidzalitenga dziko ayi sichoncho chiroma chidzalitenga dziko ndipo icho chikuchita izo pansi pa dzina la chikhristu kodi si baibulo yesu sanati izo zidzakhala zofanana kwambiri mpaka izo zikhoza kudzanyenga osankhidwa kumene ngati nkotheka chimene ife tikuchisowa lero ndiloleni nditseke ponena izi tsopano ine ndikutseka chimene tikuchisowa lero ndi mneneri wina woona amen ife tikusowa munthu kuti mawu a mulungu abwereko inde mbale iye adzakanidwa ndipo adzathamangitsidwa ndi kuponyedwa kunja koma iye ndithudi adzaphulitse dzenjero iye motsimikiza angaponye mbewu zoterozo mpaka osankhidwa adzazipeze izo uko nkulondola ife tikusowa mneneri ife tikusowa munthu amene kutanthauzira kolondola kwa mawu kudziwerako amene mulungu aziyankhula kudzera mwa iye ndi kuwatsimikizira mawu kuti awapange iwo kukhala woona ndiyo chimene ife tikuchisowa ndipo mbale ife tinalonjezedwa mmodzi mogwirizana ndi Malachi 4 kudzabwezeretsa chiyani chikhulupiriro cha anthu kubwerera ku baibulo ife tinalonjezedwa mmodzi iye adzachita zimenezo Amosi ankadziwa inde bwana Amosi ankadziwa Israeli okondana nawo opanda umulungu akanawawononga iwo posakhalitsa ndipo okondana nawo opanda umulungu alero posachedwapa awawononga iwo tizikhulupiriro kumene tazipembedza ndi zinthu zimene iwo azimangirira nazo okha ina chipentekoste chimenecho ndi chinthu chimenechi tichidzakuwonongeni inu tizikhulupiriro tanu ndi chipembedzo inu mukudzimangirira nokha kumeneko mukutenga chilemba cha chilombo ndipo simukudziwa nkomwe izo mukumazikokera izo maso mwanu momwe ndithudi uko ndikuwukira kodi inu mukuyesera kuti muchite chiyani inu ndi aichi kapena inu simuli mukuona inu mumangodikirira mumangokhala kanthawi pang'ono mumangokhala motalika pang'ono kenako mumati ine ndichoka muzimenezo pano ayi inu simungatero inu muli kale muzimenezo inu munayikidwa kale chizindikiro inu mwapezeka muli ndi chilemba pa inu zilibe kanthu Esau analira kwambiri amene iye anadziwa bwinoko koma iye analira kwambiri kuyesetsa kuti apeze malo woti alape ndipo sana wapeze iwo inu mudzakhala pamenepo ndiye tsopano ndi nthawi yoti muthawireko Amosi anadziwa kuti okondana nawo opanda umulungu posachedwapa awononga iwo pakuti iwo mpingo adalatamusiya iye mulungu ndi mawu ake njira ya moyo iwo anachoka pa njira ya mulungu ya moyo ndipo anadzipangira yawo mawu anali chopunthwitsa kwa iwo ndipo iwo ndi chinthu chomwecho lero mawu a mulungu ndi chopunthwitsa kwa wocheka khristu kumuwuza iye za ubatizo wa m'madzi mu dzina la yesu khristu kumuwuza iye za mulungu woyera izo zidzapanga ndipo chabwino iwo amati chabwino ife tili ndi mzimu woyera ndiye nchifukwa chiyani inu mukadali ndi tsitsi lometa nchifukwa chiyani mukubatizabe mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera nchifukwa chiyani mukukhulupirirabe mu zinthu zina izi zimene mumazikhulupirira ndi kumachita mmene mukuchitira zimapita kukaonetsera izo zipatso zanu zimatsimikizira izo yesu anati ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo iyeya mukuona izo zimangoonetsera inu mukukamba za china chake chimene simukudziwa kalikonse za icho inde bwana inde ngati Amosi akanakhala kuno iye akanafuula motsutsa kachitidwe kawo inu mukuzidziwa zimenezo tsopano ndiwerenga ndime imodzi tisanatseke ndime ya 8 ya mutu wa 3 ndipo tiyeni tiwerenge kango wabangula ndani amene saopa ambuye ayankhula ndani sanganenere mvetserani potseka tsopano ine ndikufuna ndinene ichi ndikupepesa kuti ndakusungani inu mochedwa ndi theka la ola koma taonani ndikufuna ndinene ichi ndine msaki ine ndimasaka
ndine wokondwa Mulungu anandipatsa ine china chake monga icho. Siku lina pamene mfuti unaphulika, ndinapita kubwerera uko kukaona ngati ndingathe kukaombera. Ine sindimafuna kuti iyo izindiopseza ine. Ngati nditakhala ndi ngozi uko pa nsewu, ine sindingasiye kuyendetsa galimoto. Ngati ndikuyenda pansi ndipo nkupunthitsa chala changa pakalapeti ndikupita kudutsa pa zenera, sindingasiye kuyenda. Mukuona? Ayi, ayi, Mulungu anandipatsa ine kachitidwe koyera. Ameneyo anali Satana. Ameneyo sanali Mulungu. Mukuona? Ameneyo anali Satana. Tsopano ndikudziwa kachitidwe ka uzimu ka izo. Ndipo atatu aife mchipinda chino pakali pano. Amene tikudziwa chimene icho chili. Ndipo izo zikhoza kudusa tsitsi pa mutu wanu. Koma ine sindingamuuza aliyense. Mukuona? Anthu atatu awa basi ngati chitsimikizo. Tsopano izo zonse ndi zabwino. Izo zonse ndi Mulungu ankadziwa zonse za izo. Ndipo anachenjezeratu ndi china chili chonse. Ndipo ife tikudziwa izo. Pang'ono pokha limenelo linali vuto langa. Ndipo ine ndinali ndi china chake. Ine ndinapita kwa munthu nthawi ina. Pamene ine sindimenera kupitako. Ine ndikanagwedeza chiwindi kuchoka mwa iye. Mukuona? Malo mochita izo ndikenera kulipira izo. Chotero ndiye, chotero ife, izo zili bwino. Ndi ineyo, ndipo izo zakhululukidwa tsopano. Ndipo ife tizipitilira. Mukuona? Inde.
Amos,
ndime 8 iye.
Ngati kango abangula, ndani sangaope.
Ine ndasakapo munkhalango za ku Africa. Ine ndakhalapo kumene mikango inali. Iwo ndi mfumu ya zirombo. Ine ndagonapo munkhalango nthawi ya usiku. Ndikumamva kulira ndi afisi. Useka ndi kufula. Ndi nyama zosiyana siyana. Ndipo kenako afisi ena amenewo amapanga. Amangoundamitsa magazi ako pamene iwo akufula. Ndipo kumeneko ndi akambuku ndi kumalira. Ndi china chilichonse ndi akafadala. Ndi apusi ndi anyani. Ndipo masauzande kuchulukitsa masauzande. Kukuwa, kulira. Mayenda paliponse. Mukhoza kumva mitundu yonse ya zinthu zikuchitika. Koma mulole mkango bangule. Akafadala amakhala bata. Limakhala bata lakupha. Iwo amakhala chete. Chiyani? Fumu yawo yayankhula. Amen. Ngati mkango obangula, ndani amene sangaope? Amene Mulungu ayankhula, ndi ndani amene sanganenere? Amene Mulungu ayankhula, mnenere amafuula. Mukudziwa chimene ine ndikutanthauza? Mneneri woona amafuula. Abwenzi, iye wayankhula. Ndiye, mulole cholengedwa chilichonse cha ufumu wake chimve chimene iye wanena. Ngati mkango ungazindikire kuti pali china chake cholakwika, amene iwe ubangula, chilichonse cha mu ufumu wake chimakhala chete. Iwe amamvetsera, ngakhala akafadala ang'ono, komabe iye ali mu ufumu wa mkango menewo. Kufuula kokweza magazi kwa fisi. Iwo umakutontholetsa. Njovu imeneyo uko imene ikhoza kunyamula mkango ndi kuzungulitsa iwo mozungulira ndi chake.
Uwiu, uwiu.
Ndipo angwa usiya mkango bangule. Iyo imakhala chete ndi kuima. Ulole njati imene imatha kukuwa. Maoneka ngati moto wophulika kuchokera mphuno zake. Pamene mkango ulumphira pa iyo, iwo sungaivulaze iyo. Mulole chipembere ndi zida zotsiretezera zake 7 ziubaye iwo ndi mphuno yake yayikulu. Kango ungobangula, icho chimayima pa njira yake. Chavula ndi chiyani? Mfumu yake yayankhula. Kuona icho chikufuna chimve chimene chitanenedwe. Ndipo pamene Mulungu ayankhula, mneneri amafuula. Ndipo kenako amalola ufumu wake kumve chimene iye akunena. Mulungu wayankhula. Mulole cholengedwa chilichonse cha ufumu wake chimve chimene iye akunena. Tiyeni tipemphere.
O line of the tribe of Judah.
O mkango wa fuko la Yuda. Dzukani ndipo bangulani. Inu mukubangula mutsiku lotsiriza lino. Maso anu afota. Inu mukuyangana pansi. Inu mukuona tchimo la fuko lotchedwa la Chikhristu ndi dziko. Inu mukuona tchimo la fuko ili. Pamene ilo linagulidwa ndi magazi amtengo wapatali. Inu mukuona momwe zipembedzo zikuzembera pa mawu anu. Mukuona momwe aneneri abodza kunamira.
Chona dija Mulungu iwa kuchikana. Bangulani o mkango wa Yuda. Lola nenaliana fule mogweza. Mene Mulungu ayangula. Dana amene sangane nere. Imawa Mulungu amene akubwela kujakira mu Bible. Kuyenda kudzera mwa mneneri. Iye angakwanitse bwanji kukhala bata. Ngati iye angatero. Iye angaphulike mzidutswa. Oh, Mulungu, mulole neneri wanu abangule Ambuye. Bangulani tenga wanu Mulungu. Kwa mulole cholengera chili chonse cha ufumu wanu chimve.
May they stop. May the women stop.
Mulole iwa ime. Mulola zimaya ime ndipa dzifufuze okha. Mulole amuna ime ndipa dzifufuze okha. Mulole mnalikali yense amene akumvetsera tebi iyi. Aime ndipa dzifufuze okha. Pakuti mkango wa fuko la Yuda ukubangula. Ndipo mauona obwera kwa aneneri. Akuyankula. Akufula mokweza. Lapani ndipo mubwerere nthawi isanathe. Mulungu, ine ndikupereka uthenga patebi ndi omvetsera onekawa kwa inu mawa uno. Podalira kuti inu mutsimikizira iwo. Ndikumuyitana mwana wamuna ndi wankazi aliyense wa Mulungu. Amene ali pansi. Amene adzamvere konse tepi iyi. Kapena ali pansi pakuomba kwa liwu. Iwo adzabwerere kukulapa nthawi isanathe. Ndipo ine ndikukhulupirira Ambuye ngati inu mungamutumize Amosi pano. Iye angafule chinthu chomwecho. Pakuti iye sangafule. Koma ngati iye ali neneri wa Ambuye, iye ndi wotumizidwa patsogolo pa mawu. Iye watumizidwa ndi mawu, ndi mawu, ndipo iye ndi mawu. Tsopano Ambuye, mulole izi zichitidwe mu dzina la Yesu Kristu. Amen.